Blog Talk Radio.
Tavuka ivugira i Washington DC turi kuwa gatatu ni tariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatatu umwaka ni 2022 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye ndetse na François Mutuyemungu ndetse na Serugendo Denis. François Mutuyemungu ni ibintu by'agaciro kubana nawe abakunzi bawe rwose bafite benshi mu gihugu muri iyi minsi bandikaga rero cyane bati François Mutuyemungu bite tumadirisi tutamwumva none ukababoneye umwanya kuri aditahuka mu kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba ndaguha ikaze mu porogaramu zacu z'uyu mugoroba ntangira ngusuhuza nkubwira nti urakarama kandi hari hashize iminsi tuganira nize kumuri amahoro
murakoze Serge reka mbasuhuze kandi nongere mbashimire kuba mwongeye kuntumira kuri aditahuka nongere nsuhuze Denis Rugendo nsuhuza n'abakunzi ba radiyo itahuka n'aba bose turi kumwe mu mpinduramatwara aho duherereye hose murakoze
cyane n'abaradiyo bumwe batwumva nyine mu masaha atandukanye kandi n'ibiganiro byawe ukora ni byiza cyane ndabikunda ndetse n'abandi babatwandikira bose kuko imidama kwa tuvuga dushaka tunifuza isaba participation mu Rwanda wese twese rero dusaba guhuriza hamwe imbaraga buri wese agakora ibyashoboye adufatanyiriza hamwe Comrade Denise Rugendo nawe turakwakira mu kiraro cyacu imugoroba ngusaba uko wasuhuza abateza amatwi kugira ngo dutangire tugize karita ari gatari kudite dutangira mwasuhuza abateza amatwi kiganiro cy'imugoroba
urakoze cyane Serge rekanangire ngusuhuza nsuhuze mugenzi wanjye François kandi nsuhuze n'abatwumva n'abazatwumva nkaba mbifurije bose amahoro aturuka ku Mana urakoze cyane
Reka rero mbashimire mwese tugiye kubana ubwo tubashimira nyine badukurikiye kuri YouTube live Facebook live kuri Twitter ndetse n'abandi bakurikira ku zindi platform zitandukanye ku mirongo ya telefone mushobora kwaka ijambo nyine mukanda rimwe kubadukurikiye ku mirongo ya telefone none tukaba twabaha ijambo mukatwunganira insanganyamatsiko yacu y'umugoroba irabanza ihere kuri geopolitike kuko nubwo tuvuga politike y'iwacu Rwanda ariko tureba n'ibiri mu politike mpuzamahanga hari intambara y'Uburusiya na Ukraine uyu munsi mwabonye yuko mu nteko ya Nations Unies ibihugu byatoye nyine resolution isaba yuko Uburusiya buhagarika iriya ntambara muri Ukraine ndetse buka withdrawing ingabo zabo immediately ibihugu byinshi bya Afurika rero byaregwaga yuko bitigeze byipositiona kuri intambara mwabonye ko u Rwanda rwatoye puru cyangwa rwatoye rukigikiye yuko Ukraine Uburusiya bwavogera Ukraine ndetse butoriyo resolution ibihugu cumi na bitandatu rero byifashe muri ibi ni nabyo abantu bari maze bisavuga bati kubera iki ibihugu bya Afurika bitagaragaza umurongo bihagazeho ariko kuri twebwe turaza kwibanda ku Rwanda ku by'umwihariko kuko ntabwo twajya kuvugira ibindi bihugu byo mu karere ntabwo twinjira muri politiki z'abaturanyi cyangwa ngo twibaze impamvu ahubwo ngiye impamvu ngira ngo duhere aha ngaha turebe posisiyo y'u Rwanda twamye tuvuga ko Kagame atandaraza cyane atandariza abanyamahanga umunsi n'umugenzi mu kiganiro ngeze ku wa mbere Dr. Kambanda twibazaga niba Kagame azabogamira ku Burusiya cyangwa azabogamira ku Banyamerika ariko wenda abifashe abandi baravuga ati kwifata burya niyo nzira nyayo ariko uburyo bifashe ku cyemezo nka kiriya ubundi nagerageje twavuga ko twariha nyine uruhande rw'Uburusiya ariko u Rwanda rwatoye Paul kugira ngo rukondana kiriya gitero cya ntambara y'Abarusiya muri Ukraine ku banyapolitike nahoze numva Joseph Sebarinzi nyine asesengura ku mbaraga z'abanyafurika avuga ati ibihugu bya Afurika ni ibihugu by'intege nke bigenda kwigegesera ntibabizi uzatsinda hagati ya Amerika na NATO cyangwa OTAN bagerageza kwigengesera no kugira ngo bamenye aho bazashiftinga bamaze kumenya ufite imbaraga cyangwa amaze gutsinda ese nk'u Rwanda dukorana n'Uburusiya nko muri Repubulika Central Africa u Rwanda rufitanye imibanire mwiza na Macron kandi muzi Macron niwe wayoboye European Union ni nawe wagiye kuri Putin mbere y'uko Putin atera u Rwanda mubona bitararuguye kwipositiona kuri kino kibazo cy'intambara ya Russia muri Ukraine none se niba hari inyungu zangirika baba babanje kubiteza bavuga ati dushifting tureba aho tubogamira kuko ibihugu byinshi byajya byifata nyine birimo Burundi South Africa Uganda Repubulika ya Central Africa hari ibihugu byinshi byifashe umuntu yanavuga ati hari impamvu byifashe bitera inyungu za politike zabo nanjye nabaza ni kuki u Rwanda rutifashe kuko twamye tuva ko rutandaraje cyane ndagira ngo duhera ndaha France mutuye mungu ni topic ishimishije ku Banyarwanda bibaza ukuntu uhitamo hagati ya Amerika n'Uburusiya n'Ubufaransa urimo urakora n'Abarusiya muri Central Africa ufite imisi ukora n'Abarusiya ariko uhisemo Amerika n'Abafaransa duhera ngaha Fransa mutuye mungu utekereza iki kuri iyi ngingo Abanyarwanda nshya kuganiraho
urakoze Serge iki kintu ni ikintu ubona ko cyabangamiye ugufata icyemezo kwa Kigali kuko urabona nimba uvuga uti Abarusiya barimo gukorana n'ingabo za Kagame muri Central Africa ariko ukabona yuko hari ibihugu tuzi ibyo bihugu byose byifashe urabizi neza Serge ko biri kuri side y'Uburusiya hari example South Africa iri muri ya bloke y'Uburusiya turabizi neza ko Tanzania iri kuri ku Burusiya buriya Tanzania ntabwo bigize bafata ngo uvuge ngo wenda bari kuri side ya Amerika cyangwa Burusiya bari cyane kurusha Burusiya nkuko mwanabikurikiye murabizi yuko no muri za ntambara zo kubohoza Afurika ubwo twarimo dushaka ubwigenge bwa za Angola Zimbabwe na Mozambique Putin yari mu bantu bazaga gupuruma abantu muri za 2023 ari muri mu basirikare special force
bizimo na ifoto rwose ejo mubona ari muri Afrika ari kumwe na barabagwa muri
barabamunanganwa uri usigari president wa Zimbabwe yari barabagwa bari kumwe bikwereka ko rero Putin ni umuntu ubona ko Urusiya bira bihugu byose byifashe ni ibihugu ubona ko bimushyigikiye Kagame afite ikibazo gikomeye cyane ubona ko kuba yahisemo gukundana mu by'ukuri ni ikibazo kiza kumugora kubera ko tuzi neza politiki y'Urusiya envers l'Afrique ukuntu birimo kuza bihindagurika ni ibintu tugumya tubona dukurikiranira hafi cyane kandi kuko wanareba ukareba ikibazo cy'Urusiya buriya ngira ngo tuze kuza gukinjiramo abantu bagitwarira hejuru gusa bakabona nka Putin wafashe icyemezo cyo gutera Urusiya ariko ntabwo basubira inyuma ngo babanze barebe imva n'imvano ya kiriya kibazo ariho Serge nifuzaga ko twagenda tugatangirira kugira ngo ikiganiro no tuze no kugifasira kuko gutora ni kimwe gushyigikira ni ikindi no kureba inyungu ziherereye sanya wajya kureba uti mu by'ukuri ninde uri mukuri ninde uri mu makosa waza gusanga Putin n'igihugu kiwe
biraza kugorana wenda gatari ko reka twari twibutse ibyo bihugu nyine byifashe kuko nicyo cy'ingenzi muri Afurika hari igihugu cya Algeria cyifashe Angola cyifashe hari igihugu cy'u Burundi cyifashe hari Repubulika Centrafrica yifashe hari igihugu cya Guinea Equatorial cyifashe hari igihugu cya Mali cyifashe hari igihugu cya Mozambique Namibia hari igihugu cya Senegale hari igihugu cya South Africa, South Sudani, hari igihugu cya Sudani, hari n'igihugu cya Zimbabwe na Uganda. Warubikomojeho nyine nibyo bihugu nteka kugera kuri 16. Nari mukiye mu jambo kunyambanze mbisomere abari kuri radio ku mirongo ya telefone batarimo kubona amashusho wenda kugira ngo nabo tubabwire ibyo bihugu kuko babumva ku majwi batabona ama image. Wakomeza jambo ryanjye.
Urakoze Serge, urumva ko ibyo bihugu bimwe na bimwe dushobora kumenya aho bihagaze kuko urabona nk'abarusiya bari muri Centrafrica Centrafrica kugira ngo iba yasura ivuga ngo dushyigikiye gukundana iriya intervention cyangwa iriya invasion y'igihugu cy'abarusiya mu gihugu cya Ukraine urabona ko hari ibintu byigaragaza mu by'ukuri ntabwo ari Burusiya burimo kurwana na Ukraine mu by'ukuri ahubwo ni Burusiya buhanganye n'abanyamerika banyuriye muri ibihugu by'Iburayi nk'uko natwe muri tubizi neza ko itigenga natwe mu by'ukuri isapotingwa nka 60% ni Amerika ishyiramo amafaranga na Canada ni ibintu tuzi bari abanyaburayi bo ni nk'aho babatiye ubutaka bwo kugira ngo begezeho cyangwa bashyireho ingufu zabo bashobore kuba batera icyugaza igihugu cya Ukraine kandi nk'uko mwabikurikiye rero kiriya gihugu cya Ukraine gifitanye amateka akomeye n'igihugu cy'Uburusiya cyane cyane ko twese tubizi ko kiriya gihugu cya Ukraine cyashinzwe n'umuntu bita Stalin niwe wemeye afata intara zimwe na zimwe zari ku Burusiya bakura kiriya gihugu bigaragara niyo mpamvu ubona ko ugiye kureba mu by'ukuri bavuga amateka yerekana ko muri Ukraine abantu benshi bavuga ikirusiya bari roleted ku Barusiya abandi bakaba bavuga igiporone noneho ahubwo bo bita rezikereniye nyabo nibo minorite aho hantu rero ukabona yuko mu by'ukuri abanyamerika nta kindi bashaka uretse kuba bagira ngo babe barashoboye kwinjiza kiriya gihugu muri NATO baba babonye uburyo bwiza bwo kugira ngo bagire bashinge ibirindiro bikomeye bareba ni mu maso n'abarusiya ariko tugasubira inyuma tukareba ngo iyi ntambara ubundi ijya gutangira yatangiye gute abantu benshi babisubiyemo ariko nk'uko bajya bavuga ngo ibintu biryoha bisubiwemo ibi bintu bitangira inyuma muri 2008 ubwo uriya muryango wa NATO cyangwa na Communauté européenne bashakaga kwinjiza igihugu cya Ukraine na Georgia icyo bintu byateye ikibazo kubera ko mu masezerano bari baragiranye nyuma y'intambara y'isi mu by'ukuri bari abantu ntabwo bari bemerewe kwinjira muri NATO kuko NATO bivuga uriya muryango wo kwirinda urimo mu by'ukuri usapotingwa n'abanyamerika ni ukuvuga ngo tuvanemo abanyaburayi mu by'ukuri hariya n'abanyamerika bashaka kwegera cyangwa gutera icyugaza bariya barusiya mu by'ukuri mu ntambara bashaka kugira ngo rero wenda ubusitani babucagagura wundemo ibihugu byinshi noneho Amerika isigare ariyo super power ariko noneho bari abanyaburayi bagashaka kurigenderaho ariko bashaka bitwaje cya kintu cyabo ngo cya demokarasi ariko mu by'ukuri turabizi ko abanyaburayi batarusha abarusiya demokarasi kubera ko abarusiya ni igihugu cyabayeho imyaka n'imyaka bagize ampire zikomeye cyane n'abantu bitugeze ku bintu byo kuyobora ni abantu b'abahanga cyane kandi bafite ubuyobozi buremye bafite amateka yo kuyobora y'igihe kirekire noneho ukabona ko mu by'ukuri abanyamerika bashaka kugerageza iriya je yo kugira ngo barebe uburyo badiviza uburusiya ntibabigiraho noneho babanye batabigezeho bashaka kugira ngo noneho bashinge ibindiro muri Ukraine kuri Ukraine bayifite byaba biboroheye cyane kujyana za tekinoloji zabo z'imbunda bitwaro bigezweho tekinoloji zigezweho kugira ngo bakurikirane bakomeze no gutesha umutwe uriya Burusiya aho ukabona ko ubwo 2008 bakoraga biriya byashatse guteza ikibazo abanyamerika ntabwo babonye ko ibyo bidahagije 2014 hari ibyo kudeta yo kuvanaho perezida wari pro Rice bamuvanyeho rero bashyiraho uriya uri mu maboko navuga cyangwa we wahisemo kwiyambaza abanyamerika mu by'ukuri si abanyaburayi n'abanyamerika kuko iriya nato 60% to 70% ya bije yayo ni abanyamerika na canada babishyiramo aho hantu urabona ko ahubwo umurongo utukura bawurinze 2014 iyo uko byagendaga kuriya ukabona ko kandi kuko ngo hari n'amasezerano bagiranye zaikenezire nato yagiranye na n'uburusiya ko hari ibihugu batazigira bakoraho ngo babyinjize muri nato kubera ko bizaba ari ikimenyetso cy'uko bashaka kubateza umutekano muke mu by'ukuri serije ibi bintu bakoze 2008 n'ibintu bakoze 2014 twabyita ko ari treat direct cyangwa twabyita ko bagize kari agatomburuko ku Bushinwa ahubwo bariya barusiya wa mugani nuko bakomeje kubigendesha gahoro gahoro abandi bakagenda bitumatuma ariko bimaze kubona ko mu myaka itatu ishize Ukraine yahawe ibirwanisho ihabwa ubushobozi mu bya gisirikare ku buryo byageze aho ubona ko Putine n'igihugu cyiwe bavuze bati enough is enough kandi koko mu by'ukuri ntabwo ari Ukraine abanyamerika bashaka mitere yabo bashaka kugira ngo batere icyugaza Uburusiya
François, analize yawe ntabwo ndi buyi-questioning rwose iranumvikana ariko muri geopolitike byose birashoboka naraye numva ijambo rya perezida Joe Biden muri State Union ijambo rikomeye cyane kuri njye we tutagiye no kureba ahangaha wa mugani no kubaza ngo ese intambara yari last resort intambara nicyo gisubizo cya nyuma cyari kiri kuri table aho niho njyewe nanibaza nanone hano twe turibaza ku ruhande rw'ibihugu bya Afurika ariko by'umwihariko ku Rwanda uko ibihugu byipozisiona kubera inyungu iyo ukorana n'abantu babiri ubu nkorana nawe na Serugendo uyu munsi uramutse uje kunyagresa Serugendo bizasaba yuko yigengesera kugira ngo amenye niba akigikira François Mutuye Mungu cyangwa akigikira Serge Ndayizeye ntabwo agomba rero kuvuga ngo bose ndabakunda bose turakorana bose n'inshuti zanjye agomba gufata uruhande rumwe wenda akavuga ati ndashyira François Mutuye Mungu kubera impamvu ABCD tugiye muri diplomasi tukareba rero nuko politike y'involvinga ibintu byasinywe mu myaka ya za 70 cyangwa muri za 40 barangiza intambara z'isi ibyo bajya bavugurura nanone ndimo ndabyumva ku maradiyo n'amadeba atandukanye akorerwa n'abanyaburayi cyane cyane abanyaburayi benshi baravuga bati cyane cyane bari muri opozisiyo bari pro Russia baravuga bati twebwe twaritabaye aha niho nahita nkubaza kugira ngo nzi kwase rugendo nono Kagame yavuga ati nshobora kujya muri Congo kubera inyungu zanjye yuko nugarijwe yaba afite rezo niba na Putin afite rezo turi kumwe aho ngaho uwemeranye nanjye
ni ibintu bitandukanye
n'urugero rero nyine ngira
ngo ibintu bitandukanye nimba tuvuge urabona ko Putin icyo ntabwo yashatse gutera Ukraine Putin icyo adashaka ni ukugira ngo abanyamerika n'abanyaburayi binjize Ukraine muri NATO kubera ko bihita biba kumusagarira ntabwo ubonye ko aho yamye abasaba amaze imyaka abasaba abwira ati kwinjiza Ukraine mu by'ukuri ni ukuzana ibitwaro by'abanyamerika mu marembo y'urugo rwanjye biratandukanye rero niyo Kagame agiye muri Congo agiye gusahura ntabwo Putin agiye gusahura Putin icyo adashaka gusa ni ukuvuga ati ntabwo nshaka ibitwaro bigezweho mu kubutaka bwa Ukraine kuko byaba ari menace kuri igihugu cyane. Ni ibintu bibiri buna bitandukanye.
Ariko Ukraine ni igihugu gipanda. Ukraine ni igihugu gipanda ifite uburenganzira bwo gutumira uwo gishaka as long as biciye muri convention y'igihugu bakabyemeza. Aho nanjye sinabikurikiye cyane. Nuvuga ko Putin ashobora kudikta Ukraine igihe barira n'igihe baryamye n'igihe babyukira n'ibyo batunga. Kuri wowe urumva bitomoye?
Urabibona Serge muri cya gihe muri za 1990 ubwo bagiranaga amasezerano yo gusenya ya Mir de Berlin. Hari amasezerano menshi bagiye bagirana kugira ngo Abanyamerika n'Abarusiya batagira ahantu bagonganira. Abanyamerika aribo bashatse gukina wa mukino wo guca munsi y'amazi bakoresheje bari Abanyaburayi bitwaje na cya kintu cya demokarasi. Ati mu by'ukuri ugiye mu masezerano bagiranye Uburusiya nta masezerano burimo kwica, ahubwo pari kontra Abanyamerika n'abari Abanyaburayi. Hari amasezerano barimo kwica kandi muri objectif yo gushaka gusenya Uburusiya, urebye niho hantu biri. Ni ukuvuga ngo uramutse uteye Congo ushaka kujya kuvanaho ubutegetsi, ntabwo wongera kubwita ngo ni ukujya kwitabara. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuko aka kanya nkeka ko perezida wa Ukraine avuze ati ibyo twashaka kwinjira muri NATO turabihagaritse, kuko aka kanya na ziriya ntambara zahagarara. Ahubwo ikibazo buriya wakwibaza uriya mugabo bashyizeho muri pro western country, urebye ikibazo cyaje gusenya ibyo bari barumvikanye, cyane cyane ko Abarusiya ntabwo nkeka ko bafite ambisiyo zo gufata kiriya gihugu cya Ukraine. Ntabwo mbibona kuko nabo kamemo baratekereje muri iki gihe tugirimo, mu kinyejana turimo, ntabwo mbona igihugu cyateye kigiye kwigarurira ikindi kugira ngo kiyobore.
Aho nyine nibwo nakubazaga nti niba intambara ariyo gisubizo cya nyuma, ntabwo nkeka ko igisubizo wakimpaye, kuko urambwiye uti ni Amerika ihanganye n'Abarusiya cyangwa ni Amerika ihanganye ni Russia ihanganye na n'ibihugu byo murengerazuba byo muri NATO muri OTAN na Amerika. Ukraine yabaye victime iburwitwazo, ariko urebye ni intambara y'Abanyamerika n'Abarusiya. Nicyo urimo gushimangira?
Nicyo ndimo gushimangira, kandi ahantu bishingiye ntabwo kuvuga ngo ni kujya muri analyse ndende cyane. Ni ukuvuga ngo bari Abanyaburayi icyo barwana nacyo ni ukugira ngo Ukraine yinjire muri NATO, yamara kwinjira muri NATO bagahita bavuga bati mudusubize Kremlin. Urabona ko rero ni ibintu birebire cyane, kandi mu gihe tuzi ko hari n'izindi ntara ebyiri zirimo gushaka kwigenga z'Abarusiya, bo ni Abarusiya nyabarusiya, bikwereka ko n'aha ni intambara. Urabona ko uretse ibyo tubona nk'ubu nakurikiye Biden ibyo avuga, nkurikira ibyo Abongereza bavuga, nkurikira ibyo Abafaransa bavuga, ariko wabonye ko ibyo barimo gukora barabizi neza. Ahubwo ni gemu nkeka ko Putin yakontroye neza, kandi aza kubarunduka asanga bafite ubwoba. Atabibona kuko Abanyamerika bavuye mu ntambara muri Iraq, bavuye mu ntambara muri Afghanistan, bavuyeyo nabi, ntabwo pe gutsindwa gusa si ubwa mbere n'ubundi, kandi Abanyamerika batsindwa mu ntambara za Vietnam niko byagenze. Wagaruka ku rundi ruhande ukabona iriya broke irimo Abarusiya, irimo igihugu cy'Ubushinwa, irimo za Irani, irimo za Venezuela, barabarungurutse babona ko aba bagabo ntabwo bari tayari kwinjira mu ntambara nk'iriya. Ariko ikibabaje gusaba ubwo ni uko iriya ntambara bashobora kuyevita, kuko mu ntangiriro Putin yabivuze igihe kirekire abwira ati nimba mukomeje mukinjira muri NATO ni intambara mushaka, kubera ko ntabwo tuzatuma mukeba wacu muza kumutuza ku muryango. Mu by'ukuri gushaka kugira ngo bakoreshe Ukraine kugira ngo ibe umuryango wo kwinjiramo, bashaka kubangamira Uburusiya, cyane cyane kubona ko Abanyamerika bafite icyugabo cy'uko Abarusiya bagarutse kuri sene militeroma barakomeye, bakagira support y'Abashinwa politikoma militeroma nabo bakomeye. Urabona ko ni ikibazo, kandi Abashinwa mora rivandika droit envers Abanyamerika, ariko Abanyamerika ntibari babyumva neza. Ukabona ko kuba Amerika ishaka kuba umujandarume umwe w'isi, nkeka ko bishobora kuba birijya ku iherezo. Aho hantu rero niho tuzabona ko hazaba guhangana, kubera ko ubona ko Putin we ntabwo yahutse, kandi Abanyaburayi nabo barihuse cyane kubwira uriya mugabo wa Ukraine ngo ahagarare ku ntambara, kandi ubona yuko babiziranyeho amasezerano, yaziranyeho ibyo batagomba gukora babiziranyeho, ibyo batagomba kurenga babiziranyeho, ariko Abanyamerika bakaba barashatse kubaca muri bumwe kugira ngo
Urakoze cyane. Comrade Denis nagira ngo ukomereze anga François mutuye mungu adusobanuriye ariko turebe muri vore irebana n'ubukungu ibintu birebana na economy kuko urabona za sanctions cyangwa ibihano by'ubukungu nibyo birimo gukora cyane ni nayo ntwaro ibihugu birimo kurwanisha ku gihugu cy'Uburusiya kugeza kuri mugoroba usibye ko harimo na propaganda nyinshi ari propaganda nyinshi muri intambara ku buryo utavuga ngo amakuru yose ni ijana ku ijana ariko tuzi neza yuko ibihugu byinshi by'Iburaya including America n'ibindi cyane cyane n'ibi byose byo mu birengeje ya 40 bya toriye muri mu nteko y'Nations ni birimo birafata sanction contre Uburusiya bifite ingaruka kibwa na Serugendo
Serije urakoze cyane reka mbanze nanashimire cyane François Mutimana ibyo yavuze yagerageje nyine kujya muri historique y'ikibazo ikibazo kimeze gute cyatangiye gute ikindi rero nawe wabivuzeho urabona buri gihe haba ari intambara haba hari two sides haba hari ibice bibiri kimwe kikavuga ibi ikindi kikavuga ibi hari abari gushaka gushyigikira intambara n'abatayishyigikira abayijustifiya n'abatayijustifiya ariko nk'uko kugira ngo ngewe ngume mu murongo w'ikibazo mbajije Serije urabona ubundi ibihano bikunda kugira ibice bibiri haba hari ibihano bya mbere akenshi bikunda gukoreshwa aba ari ibihano ubundi mu by'ukuri politiki none hakabaho n'ibihano by'ubukungu economic sanctions icya mbere nka biriya by'ubukungu ni nka biriya Amerika ibanza ikabanza ikagerageza ikavuga uti cyangwa se niba uhanganye n'abandi uti reka ngerageze nsobanurire abandi none ntibizagaragare ko uyu muntu koko afite ikibazo tuzamuteranireho niho ugerageza kugenda usobanura ati dore uyu muntu dore iki gihugu ibyo kiri gukora dore ingingo zagiye zirengaho cyane cyane nko ku mahame mpuzamahanga ikindi rero bigaragara ni nk'iriya resolution Amerika yatanze ibi bihugu byose byameze nk'aho bigira icyo bivugaho nayo ibiri mu rwego rumeze nka politiki kuko ugomba kubanza ukagira iyo resolution rero ikaba yazagufasha kuba noneho wavuga uti mureke noneho tufate ibihano tugendeye kuri irya resolution kuko twaberetse yuko ibyo bakoze atari byo twabasabye yuko bahindura gutya ariko ntibigeze bahindura ibyemezo bafashe reka noneho tugendeye kuri iyo resolution noneho tubafatire ibihano ubwo rero ukaba ari nk'ibyo biba biri vore politike kugira ngo mumwegezeyo political isolation mumere nk'aho mubakumiye n'ibindi bihugu bibe byagerageza kumuntu kuvuga ati iki gihugu koko kiri mu makosa reka twitandukanye nacyo reka tugendere nacyo kure ariko ikomeye burya cyane cyane akenshi usanga ikunda guhungabanya ibihugu ni ibihano ekonomike nka biriya Amerika wagiye ubwo ndiri gufata n'ibindi bihugu ibyo bihano rero kuko ibihugu byose byo ku isi birakenerana kandi ubukungu bw'isi buri hari aho bugenda buhurira buri interconnected kandi cyane cyane nk'ibi bihugu biba binafite n'ubutunzi bukomeye niba ari nk'ubutunzi bwa za peteroli niba ari ubutunzi bundi ushobora kuba ufite ushaka ko bugurwa n'abantu bari ku migabane yose y'isi ntabwo uba ushaka ko buguma ku isoko ryawe wenyine gusa kuko isoko ryawe riba ari ritoya uba ukeneye rero no kujya ku masoko y'ahandi baba bazagukenera urabona niba nka rasi ifite ibi bya gazi za peteroli iba ikeneye kuba yajyana no muri bino bihugu byateye imbere noneho ikagira nigume ku baturage bayo gusa icyo ni kimwe ikindi rero n'ifaranga na za investment ziba zifite buri gihe aho bihurira urabona nk'ubu ifaranga ryariya muri rasa bari kuvuga ko ryataye agaciro 30% ku banyamerika ubwo rero niba nk'iryo faranga ritangiye guta agaciro ugereranyije n'irindi faranga ryo mu bindi bihugu ni ukuvuga ko mu gihe muba muzakenera andi mafaranga cyangwa se mugomba kwishyura amwe mu madeni mushobora kuba mwaba mufitiye yaba ari imiryango yaba ari ibihugu icyo gihe biragenda bikagira ingaruka ikomeye cyane kuri ekonomi ikindi ku musaruro rero mbumbe w'igihugu cyawe urumva nabwo uragenda ukagwa cyane kubera ko niba hari ibyo wewe winjizaga muri trade mu guhahirana import export kuvuga ngo ibyo usohora nibyo nanone weho winjiza icyo gihe rero bigira ikibazo cyane birasohora none bikanagenda bikagira ingaruka ku musaruro mbumbe w'igihugu ugasanga igihugu ntabwo kiri kubasha kuba cyagira cyabasha mu by'ukuri kubona kwinjiza ubundi umutungo cyari gisanzwe cyinjiza ikindi rero serije nka kuriya iyo habayeho n'iriya political sanctions noneho usanga nk'ibihugu byinshi nabyo bikamera nk'aho bibyemeje usanga binakumira cyangwa se bikabuza n'abashoramari baturutse muri ibyo bihugu byabo kuba bashora imari muri ibyo bihugu muri icyo gihugu baba bafatiye ibihano nka kiriya gihugu cy'Uburusiya kandi rero urabizi ko ibihugu byose bikenera abashoramari kugira ngo nk'uko nyine bivugwa abashora iyo mari yabo bazane utuzi bishyure imisoro bagerageze kuba bakontribuwa kuri ku musaruro mbumbe w'igihugu ubwo rero iyo utababonye baturutse hanze noneho n'abari mu gihugu nabo mukaba mwatangiye kubafatira ibihano ku buryo badashobora kuba babasha gukorana ubucuruzi cyangwa se za transaction izindi zisanzwe n'ibindi bihugu byo hanze cyangwa se niba barabikije n'amafaranga hanze ugasanga nabyo bihise bibagiraho ingaruka ibyo byose biragenda bikagwisha ubukungu cyane icyo rero ni ikintu gikomeye cyane cyane nko ku Burusiya iyo bakokeje igitutu nk'uko nguko abaturage hari igihe udahita ingaruka udahita uzumva ako kanya ariko buhoro buhoro n'abaturage bagatangira gusonza ibintu byaturukaga hanze bikaba bitaza ibiciro bikiyongera cyane noneho nabo bagatangira kutishima ubwo rero icyo gihe niba batishimye uwa mbere bagaya uwa mbere batishimira ni abayobozi ni umuyobozi uba uri ku butegetsi bakavuga bati iki kibazo kuki atagikemuye cyangwa se kuki yafashe ibyemezo kuki habaye intambara kuki atagerageje kuvugana n'abo bari batari kumva bimwe ibyo byose bituma rimwe na rimwe bishobora gutuma nk'igihugu igihugu cyane cyane nk'ibihugu bikennye byirinda kuba byafata nk'ibyemezo bimwe na bimwe kuko biba bizi ko nk'izo ngaruka zishobora kugenda rwose ugasanga nk'ubukungu zagushyize hasi cyane amahirwe nk'Uburusiya buba bufite ni uko Uburusiya buba busanzwe ari igihugu n'ubundi cy'igihangange cyari gisanzwe gifite ubukungu bukomeye ariko ubundi ari igihugu gitoya ari nk'ibihugu byari bisanzwe biri mu nzira y'amajyambere cyangwa se bikigera muri middle income countries ubukungu bwabo bushobora gukorapsinga bushobora guhita bugwa cyane cyane nk'iyo ugiye mu ntambara urumva ni hari ibindi usohora byinshi cyane hari andi mafaranga ukeneye kuba wasohora akenshi rimwe na rimwe muba mutaranateganyije mu ngengo y'imari urumva abaje ku ruhande kandi bigasaba logistics nini cyane ibyo rero byose bikaba bishobora guhita bigwisha ubukungu bw'igihugu ntekereza rero ko ari nk'icyo kintu ibi bihugu bigamije cyane cyane nk'igihugu cya Amerika cyo kuvuga kiti tuzaboneraho tumwotse igitutu ubukungu bwe bugwa cyane abaturage batangire kuhagirira nk'ikibazo noneho n'abaturage cyangwa se n'abari aba nabyita nk'abakire bashoramari b'abanyagihugu b'Abarusiya babe batangira noneho nawe kumushyiraho igitutu bamubwira bati ubanza ibyemezo wafashe ugomba kubigarukaho tukagenda tukicarana n'aba Ukraine tukareba ukuntu iki kibazo dushobora kuba twagikemura binyuze mu nzira y'imishyikirano kugira ngo intambara ikomeze nicyo mu by'ukuri ubundi kiba kigamijwe cyane Serge urakoze cyane
Comrade Serugendo ku birebana n'ubukungu kandi burya urugamba ntabwo rurwana na bullet cyangwa n'isasu ahubwo gufurizinga n'izi sanctions zifite ingaruka urabona yuko ubwoba ni bwinshi ku babiliyoneri cyangwa abatunzi b'Abarusiya bose aho bari ntago batekanye usibye no gufunga ama banke wabonye ko stock exchange mu Burusiya yafunze amafaranga arimo arata gaciro ku isoko wenda kubakunda nk'umupira mwabonye ko oya hose no muri premiership Abramovich ikipe yashyize ku isoko Chelsea agiye kugurisha buri wese afite impungenge ku mutungo we bitewe n'uko ari umurusiya biriya bintu byo mvuga ngo bakurikirane buri faranga ryose bakurikirane buri mutungo wose w'umurusiya waba yegereye Putin cyangwa afitanye ubucuti na Putin nabyo bigomba gukora bigomba kubaye wake up call ku Barusiya usibye intambara irwanwa y'amasasu ariko nanone mu ntambara ekonomike ushobora gutsinda utarwanya amasasu ukarwanisha amafaranga
cyane Serije reka ngo nk'urugero sibyo urabona nibyo navuze maburi ya Barusiya vuko ko bari basanze icya mbere bashobora kuba barabyirageje kubyitegura ariko ntabwo nibaza ko wabyitegura kuri scare ingana nk'iyo bimaze kugeraho ikindi urabona nk'intambara ntabwo ubuzi n'igihe izambara wewe ushobora kugereranya ushobora kumenya igihe izatangira ko n'ubuzi igihe izarangira ariko ikintu kiba noneho rero gikomeye nk'uko wari umeze nk'ubivuzeho intambara ntabwo aba ari amasasu gusa nanone ishobora kugusiga igukenesheje cyane ku buryo noneho n'urya mwanya wari ufite na kirya cyubahiro wari ufite udashobora kuba wakomeza kukigira nibyo twari tuvuga Uburusiya bushobora kuba bugifite ubushobozi bushobora kuba ari igihugu mu by'ukuri cyari n'ubundi cyari mu bihugu bikomeye ariko kugira ngo ubashe kubyumva ari igihugu cyari giciriritse ari igihugu cyari kiri mu nzira y'amajyambere reka dufate nk'igihugu cy'u Rwanda kuvuga ati ugifatiye iyambari ukavuga ko nta masasu gishobora kongera kubona noneho ukagenda n'ibihugu byindi ukavuga ko nta gihugu cyemerewe kuba cyazagurisha amasasu ku gihugu cy'u Rwanda ni ukuvuga ngo ayo baba basigaranye muri stock zabo niyo yonyine bashobora gukoresha kandi noneho basatswe noneho ugasanga bibaye ngombwa yuko ubye batsindwa cyangwa se bicarana nabo bari guhangana nabo bakarangiza ikibazo mu nzira y'amahoro ikigamijwe ni uko ntabwo bari kuvuga ngo Burusiya ngo butsindwe kompetitumo cyo kigamijwe ni ugushaka uburyo noneho ibisubizo byashakwa mu nzira y'amahoro bashobora kwemera kuba bakwicarana n'aba Ukraine byashoboka hakaba hari n'ibindi bihugu bishobora kuzamo cyane cyane yuko wumvise nk'uko na François bivugaga yuko hari impungenge Putin we aba yerekana cyane icyo ikintu gikomeye cyane yasabaga ni uko kiriya gihugu cya Ukraine kitari kwemererwa kuba nacyo cyajya mu bihugu bya NATO ubwo rero ni ukuvuga ko nk'abasanzwe bari muri iyo alliance ya NATO nabo bashobora kuba baza ku meza kugira ngo babe babasha kuganira kuri icyo kibazo noneho bareba uburyo bashobora kuba bakibonera igisubizo kuko buri wese abavuga ibibazo bye noneho bakaba babona mu by'ukuri igisubizo mu nzira y'amahoro ni icyo ngicyo mu by'ukuri kiba kigamijwe cyane cyane iyo gushyira kotsi igitutu nko ku muntu ufata nk'ibyemezo nk'abafata ibyemezo cyane cyane nkaguriya nka Putin baramuviza cyane kugira ngo noneho barebe ukuntu bashobora kuba bahagarika imirwano noneho bakaba bareba uburyo bafata ibyemezo binyuze mu nzira y'imishyikirano kugira ngo bakomeze baterane ab'imirwano ni icyo ngicyo kandi nacyo Serije ubundi bavuga yuko amasasu niba muri kurwana ubundi amasasu imirwano yo ifata n'umwanya mutoya kuruta ahubwo ubundi buryo bushobora gukoreshwa nk'uburyo bwa diplomasi nk'uburyo bw'ubukungu nk'uburyo bwa politiki kuvuga tereka ngerageze sobanurire n'abandi mu by'ukuri icyatumye impamvu yatumye ngomba gufata intwaro reka ndebe ukuntu nagerageza kugenda nshaka inshuti noneho nazo zishobora kuzabasha kuba zamfasha mu gihe byanze bikunze ugenda gukoresha uburyo bwa nyuma ubundi intwaro zagombye gukoreshwa ari uburyo bwa nyuma bwo gushaka kubona igisubizo cy'ikibazo kugira ngo usange ari bwo uhereyeho noneho ujye muri za negotiation. Urakoze cyane Serge.
Urakoze cyane kutubwira icyo ubona mu birebana n'ubutunzi. François, ndagira ngo ngaruke yo gato mbere ko turebe ibyo twandikiwe kano kanya. Kuba ibihugu ndavuga Roni irimo ibice bitandukanye, ariko nshobora no guhera kuri biriya bitanu bikomeye bifata ibyemezo icyo twita nyine Security Council. Harimo ibihugu bitanu, harimo Amerika, harimo Ubushinwa China, harimo Abafaransa, harimo Abarusiya, Abongereza na Amerika. Ushobora guhita ubona ko ari batatu kuri babiri, kuko hari Uburusiya buri muri intambara buri kumwe n'Ubushinwa, hakabamo Abafaransa, Abongereza na Amerika, nabo ni batatu kuri babiri. Uhita ubyumva ko bafite ubwiganze cyo twakwita majorite ya babiri kuri batatu. None ukagira nanone kuri bya bihugu bitari permana bigera kuri 15 nabyo bihindagurika bikora rotation. Magingo tuganira ibyo bihugu, wenda ufata ibyo bitanu ukongera ibindi 10 bikaba 15. Harimo ubwo nanone nakonye nkabisubiramo Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya, Ubwongereza, Amerika, biriya bindi 10 bitari permana. Harimo Albania, harimo Brazil, harimo Gabon, harimo Ghana, harimo India, Irlande, Kenya, Mexique, Norway na United Arab Emirates. Nibyo biri magingo ya byicaye hangaho uyu munsi. Biriya bihugu uvanye mu Bushinwa ukavanamo na Russia, ibindi 13 byose biri puru ko bisanksiona Uburusiya. Ahangaha rero navuga ni urabona kuko ibihugu byose bivindimwe ku Burusiya bikirengagiza reality n'ukuri guhari, bigatora kuko bifite influence.
Agare influence gusa kubera yuko bariya bose ni ibihugu biri bifashwa n'Abanyamerika ekonomikoma mu buryo buri financiere. Urumva iyo umuntu agufasha abagufiteho n'ijambo, ariko ku rundi ruhande ukavuga ngo Uburusiya bazabufatira izo mbarigo, nibyo nahoze nkurikirana umuntu w'umuhanga mu bijyanye n'ubutunzi w'umufaransa yavuze ati gufatira sanction Uburusiya mu buryo ekonomike ni ukwitera urushinge mu kirenge, kuko ibihano bizafatirwa Uburusiya bizagira ingaruka ku isi yose uko bizagenda kosa. Kuko Uburusiya ushobora gufatira ambarigo kuri ayo mafaranga ukaya freezing, nabo bagafunga gaze ijya mu bihugu by'i Burayi bo bafite abazayitwara. Ubonye ko ya proje yabo yo gucuruza gaze mu Bushinwa barayikeneye cyane na petrole urabikeneye. Bagiye kuba n'undi mushinga wa biliyoni 15 wo kuvana gaze na petrole mu majyaruguru bayajyana mu Bushinwa bwo hagati. Bikwereka ko biriya byose mapu mu buryo ekonomike, mu buryo bw'igisirikare Putin yarangije kugishushanya, mapu arayifite icyarimo gukora arimo abishyira mu bikorwa. Ariko ikindi kintu nagomeje kuvuga ko Putin yarungurutse Abanyamerika na tugasanga bafite ubwoba badashobora kuzatinyuka. Njye nabibwiye abantu ejo bundi, ariko ejo narabibonye aho umurongo w'imodoka bya gisirikare bipakiye ibiki wari ku birometero 65. Te kilometero 35 imodoka barimo bazibona, radari za nasozi zibona, ariko kubera ziherekejwe n'indege kabuhariwe mu gutera amabomba atabaho bagatinya kuba bazirasaho. Niki cyatumye babona uriya murongo uri kilometero 35? Urumva kilometero 35 imodoka ziriho ukuntu ziba zingana, bakabibona bakabireba ntibashobore kuvuga ngo natwirafata indege igenda ibombarde. Kubera iki? Imbere yaho hari indege kabuhariwe, ibyo zikoreye Abanyamerika barabizi. Bikwereka ko iyi ntambara Putin ntabwo yinjiyemo aje nk'umwana, bimwe by'umwana byo kuribwa aribwa. Umugabo azi ibyo arimo kandi yabonye ko ariyo derniere cour kuri we ku gihugu cy'Uburusiya, ni rekuru ya nyuma kuko baramwototeraga. Urebye imbaraga Ukraine yarimo ikubitisha biriya ziriya state ebyiri zirimo gushaka kwiyomoraho, imbunda na za shadi kumba bakoreshaga ni byanatu. Yarangije kubona message ko nta kindi gisigaye bashaka kugira ngo batake Uburusiya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko ndakumenyesha ko ku bijyanye na ekonomi uriya mugabo ni umujeni, ntuzamugaye ikindi, ntabwo yahutse ibyo arimo arabizi. Kandi ingaruka zizaba ku Burusiya zizaba no ku Burayi bwose, kuko Burayi navuga budipendingira ku Burusiya ku kintu kijyanye na energi. Ntabwo ndimo kubona Abanyamerika barimo basapurayinga gaze mu Burayi bwose, cyane cyane nk'igihugu cy'Ubudage muzi gifite inganda, nicyo gikomeye cyane mu nganda by'i Burayi. gikoresha byivuze 40% bya gaze gikoresha ariho bikivana urabona ko Putine kumufa kandi warangije kudesigning inzira yaho azayicuruza Abarusi yabonye ko amaproje bari kumwe nabo babiteguyeho cyane
barimo barafata amato mu nyanja atwaye gaze Amerika irimo irafata amato mu nyanja zari zose nawe zimbibona mu makuru
aho hantu rero niho hazaba ikibazo gikomeye cyane kuko nk'uko nakumenyesheje Putin yavuze ijambo rimwe kandi uriya mugabo muzamugaye ikindi iyo yakubwiye aragikora yabwiye abanyamerika ati nimwivanga mu intambara muzahura n'ingorane mutigeze mubona bwinuse uriya mugabo ibyarimo arabizi kandi icyo nemera cyo ni kimwe erega abantu ubona abanyamerika bapushinga kuri ya ekonomi koma wadapushinga militeroma fendo fe uzabireba ikamaze nkubwira serije ntabwo nimo kubona abanyamerika bagiye pengenjinga abarusiya fasa fase n'abari ava muri nato erega barabizi neza icyo yakora abafaransa barabizi neza ibihugu za polonye barabizi neza nibabonye ukuntu n'ejo nijoro yateye ikigo cya gisirikare cyari kirimo hafi 1000 bingahe kagikubitamo misire ebyiri gusa kikaba ubushingwe barabizi ibyo yakora kandi uriya mugabo ikigaragara cyo nuko nato bizayigora kwinjira mu iriya ntambara bazafasha uriya mugabo mu buryo bw'ibikoresho ariko kuzayinjiramo ngo bamurase wumvishije ko na Belarus nayo yinjiye mu ntambara gufasha abarusiya biriya bintu bikamaze nkubwire barimo barakurushinga bavuga abanyamerika b'ubundi uziko bari basabye buriya muperezida ngo afate umuryango ahunge we ariko byari byanyawuretse kugira ngo berekane iyo geste ariko mu by'ukuri ikibazo cya Ukraine kirakomeye kurusha uko abantu bagitekereza kandi gufatira ibihano sanction ekonomike igihugu cy'Uburusiya bizagira ingaruka no ku Banyamerika no ku Banyaburayi bose kubera yuko bakeneye energi uburyo bumwe cyangwa ubundi ziriya biliyoni n'ubundi zicuruzanywe hagati yabo nuvuga ko niba uwo mutahe n'ubundi ekonomi kuma hari ibindi bizagwa mu by'ukuri mu isi yose izahura n'ingaruka za birari
nibyo ingaruka zizatugeraho twese aho waba uri hose zizakugeraho ariko ubwo nyine ba nyiri gushoza intambara na ba nyiri kuzirwana baba bafite uburyo bazirwana twe turi hano kugira ngo turebe ibyo tuganiriza abantu mu nyungu natwe zacu nagira ngo rero tugaruke mu karere nababwiraga ni Kagame yatoyewe yashyigikiye Amerika n'Abafaransa na NATO kumva yuko intambara idakenewe hano twibaza tuti Kagame afitanye ubufatanye sinabyita ngukira nabyita ko ubuzigo cyangwa butaziguye n'Abarusiya hari iriya business y'intambara barimo muri Central Africa ndaje tuyinjiremo ariko twari turebe ku ruhande mu buryo bwaguye impamvu ibihugu bya Afurika ngo byatinye kwipronosa ariko uyu munsi muri Loni ariya matora yabaye niko bipronosize ubundi kuvuga ku mugaragaro byari byarananiranye hari umuhungu wa Museveni muhozi we muramuzi ko afite Twitteria imuvugishiriza amagambure mwabonye ko na Uganda yitandukanye n'amagambo ya muhozi maremare ashyigikiye abarusiya ati biriya rwose bakora nta gitangaza ariko leta umuvugizi wa guverinoma wabonye ko bavuga bafite amagambo n'aya muhozi kandi bitandukanye nayo ariko kubona Uganda yifata bifite bindi bisobanuye hagati ya Amerika n'abarusiya turavuga ku Rwanda rero Kagame we na leta ye bo bari puru ko abarusiya bakoze invasion muri Ukraine atari byo nuvuga ko bafashe position biciye mu ijwi muri vote ariko hano ni kubera ko ari muri General Assembly mu nteko ya Loni ariko ku rundi ruhande nta wuvuga munyemere maze twumve hano gato reportage ya BBC icyo nyine umusesenguzi Joseph Sebarenza avuga mbere y'uko natwe tubiganiraho tumaze kumwumva
ibihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajyambere hirya no hino ku isi ntabwo byerura ngo byamagane cyangwa se bishyigikira ku mugaragaro y'intambara ni ukubera iki ni ikibazo nabashije Joseph Sebarenzi impuguke mu bibazo by'imibano n'amahanga asanzwe aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ngira ngo biterwa n'impamvu zinyuranye impamvu ya mbere ngira ngo ni uko biriya n'ibihugu bitoya intege nkeya ku buryo byanga kugira uruhande byabogamiramo kuko ntibizi ukuntu intambara izarangira ntibishaka kwiteranya n'Uburusiya kandi nanone ntibishaka kwiteranya n'ibihugu by'Iburayi na Amerika na Canada nko gushaka kubagarira zombie ikindi nanone ngira ngo kibibatera ni uko Ukraine ni igihugu kiri kure ya Afurika ni igihugu kiri kure ya Bega ya Amerika y'Amajyepfo ku buryo burya iyo ibibazo biba ahantu ha kure ntabwo ubyitaho nk'uko ababituranye naho hantu babyitaho urabona Ukraine hiri mu burengerazuba bwayo niho hari rero bihugu by'Uburayi bihanganye n'Uburusiya. Mu burasirazuba niho hari nyine Uburusiya. Kuburyo rero abo icyo kibazo kirabareba rwose. Kuri ibyo bihugu by'Uburayi byo kuko bihuriye na Amerika na Canada muri uriya muryango bita NATO nabyo rero byiyongeraho. Ariko urumva ko ibyo bihugu bituriye ku karere ka Ukraine ni ibibazo bibareba mu gihe bira bihugu bindi byo ari ahantu hakure mu by'ukuri ibyo bibazo bitabareba neza.
Mu gushaka gushimisha impande zombi nko ku ruhande rwa Afrika navuga nka Mali byagiye hagaragara gushyigikira Uburusiya ariko se Afrika nuko adashaka kujya ku mugaragaro ubundi aho ihagaze harazwe.
Ubundi Afrika ifite inyungu nyinshi ku bihugu by'Iburayi kuruta uko izifite ku Burusiya, ngira ngo nayo mpamvu nyine wabonye ko muri Afurika uretse iyo Mali uvuga na Repubulika Centrafricaine nayo aho Burusiya bufasha biriya butegetsi buri mu gihugu byombi, ahandi hose muri Afurika baricecike cyangwa se bagihagaragara bamagana kuriya gusagarira Ukraine. Ibyo ngiro byo ngira ngo wanabibona mu by'ukuri ko igihugu cya Afurika kirimo umuryango w'abibumbye muri iriya Security Council, igihugu kirimo ni Kenya, kandi Kenya ku mugaragaro yamaganye Uburusiya. Hari ibindi bihugu bibiri bya Afurika biri muri uriya muryango ushinzwe umutekano wa Nations Unies, ariko byose birimo ku buryo budahoraho. Ibyo bihugu byombi bindi ni Gabon na Ghana. Ibyo nabyo byamaganye Uburusiya. Mu by'ukuri wavuga ko nubwo Afurika iri kure itagiye ku mugaragaro cyane, ariko ababahagarariye muri uriya muryango mpuzamahanga bo bagiye ahagaragara barabyamagana, ku buryo wavuga ko muri rusange wavuga yuko Afurika iri ku ruhande rw'Iburayi kuruta uko iri ku ruhande rw'Uburusiya.
Murabyumva rero Joseph Sebarenzi imuguke muri politike. Kubatazi Sebarenzi ni wari wayoboraga inteko mu Rwanda aza kuva mu Rwanda ahunga. Ndumva wenda ku Barundi bagenzi bacu bashaka kuvuga ati Sebarenzi ni muntu ki, niwe wayoboye parlema y'urwa inteko ishinga amategeko harya. François niwe wa mbere, no siwe wayoboye inteko bwa
niwe wa mbere
muri 1994. Reka mpite nguheraho amagambo ibisobanuro bya Sebarenzi. Birumvikana ibihugu bya Afurika byabyinyesera kuko bifite weakness bikiri mu nzira y'amajyambere, bikiri ibihugu by'ibikene bidashobora kwipronounsa kuri iyi ntambara kuko bifite inyungu kuri Amerika ibaha amafaranga menshi wa mugani. Uburasha nayo yinjiye ku mugani wa Afurika, ziriya kudeta zose mubona nyinshi zirimo kuba muri Afurika, abandi bavuga ko buriya Rasha iziri inyuma yirukana Abafaransa cyane cyane muri West Africa, n'ubundi kuvuga amakudeta yabaye menshi bakavuga ko Rasha iba yise inyuma yazo. Kwigengesera kw'ibihugu bya Afurika ni ukubera iyo ndonke bahabwa n'Abanyamerika.
Ni ibintu byumvikana cyane, abandi nabo bakanifata kubera ko batazi aho urimo kwerekeza, kuko urebye inkubiri burya Abarusiya mushobora gukora na business, ariko Abarusiya ntabwo ari abantu baza baje gukoroniza kugira ngo nka kuriya ubona abandi bo baza baje gushyira ubutegetsi buzabafasha kunyunyuza Rwanda. Abarusiya n'abantu bashobora kuba bagufasha mu buryo militeroma ugakora ibyo ukora mugakorana business ku buryo bumwe cyangwa ubundi, ntabwo baza baje kuokipa. Ariko ikibazo noneho wabuze wenda wibaza uti kubera iki nk'u Rwanda wafashe iriya pozisiyo yo kwamagana kiriya gihugu. Njye nakubwira ko hari impamvu ebyiri zishobora gutuma Kagame avuga ati njyewe rwose ndamagana Uburusiya. Urabona Kagame ari kuri serumu y'Abafaransa, ari kuri cya kiraka cy'Abafaransa, urumva ko nibo bamuhaye agaferu ntabwo yagahagarika. Ikindi cya kabiri, Kagame agurira intwaro mu Burusiya, indege zose buriya bakoreshaga muri ziriya ntambara muri Ukraine, indege zose Kagame yakoresheje, amasasu yose yakoresheje muri ziriya ntambara zo muri Congo n'uyu munsi wa none bigurwa mu Burusiya muri Ukraine. Nkunyangaruka ku Burusiya mbabare. Urabona ko Kagame rero afite intere nyinshi cyane muri Ukraine, kuko niho akunda kujya muri magendo kuvura za mbunda no gukodesha za ndege zimufasha, za antinov zimufasha mu ntambara yabagamo. Noneho agaruka ku Bafaransa bamuhaye ka serumu ntashobora kugafunga, ubona afite ingabo muri Kadoderigazo, afite ingabo muri Centrafrica, kurumva ni ka serumu k'Abafaransa bishobora guhita bikwereka aho Kagame yabogamira. Byumvikana ko ashobora kujya kuvuga ngo nshyikiye Abarusiya, kandi ari kuri serumu ya Macron, kandi Macron ari we Ufaransa ndakeka uyu munsi ari bwo buyoboye NATO. NATO urabona ko rero vita byerekana pozisiyo y'u Rwanda n'icyari bateye nta choice bafite buri umuntu aguha kaferumu nta choice ufite uri ndebe
mbere wakomoje ku gihugu cya Afurika y'Epfo uzi neza yuko Putin yigeze gukora urugendo muri Afurika y'Epfo muri bya bihugu birimo na India harya babyita mu kiwa muryango kimukira yigeze pardon Denis wari ufite ikihe gihugu uwe muryango
bawita G20 ni ibihugu urabona biriya bihugu byo bifite ubukungu bukomeye ko bivuga ngo ni G20 rero bavuga G20 donc ni ibindi bihugu nabyo biri nabyo bivuga ko bikize cyangwa biri mu nzira y'amajyambere babyita retwereto nagegere kuko BRICS
ya ndabyibuka ko ni nabwo twatanze amabaruwa dusaba ibiganiro niba nibuka
so harimo Brazil hakabamo iyo G20 ni igihe baba bashyize bakombayininze na G8 ariko ubundi harimo Brazil, India hakabamo South Africa hakabamo n'Uburusiya n'Ubushinwa waya Bushinwa na burimo reka nongere mbigire mbirebe neza ndahita mbigura
ndabibonye hano harimo Brazil, Uburusiya, India, China South Africa hazamo na Argentine no hari liste ndende ariko ibi nibyo biri top barimo kuvuga ndaza kubira mu kanya waba ukomeje gufata ijambo usobanura kino kibazo ku byo Sebarenze avuga ati impamvu bino bihugu byifata nyine biracyari inyuma cyane bigomba kwigengesera kuko bifite ababihuwe umugati ntiwakwipronounce utazi uruhande ruzatsinda muri make nuvuga ko Afurika iracyari koloni turacyadepanda kuri ibihugu biri popo dushaka kwipronounce tudenonsa cyangwa twemera tutarareba abafite imbaraga baherereye bwanatse urugendo
no Serije ibyo yavuze byo nibyo urabona iki ntabwo iki ntabwo ari ikibazo gishyashya urabona ikibazo cy'Abarusiya n'Abanyamerika mu gihe cy'intambara y'ubutita byo bavuga mu Gifaransa Guerre froide cyangwa mu Cyongereza Cold War ni ibintu Abanyamerika n'Abarusiya bagiye bahangana ariko ugasanga rimwe na rimwe bagenda bashaka uburyo bagira za influence nko ku bindi bihugu ibindi bihugu noneho bikaba byo byajya ku ruhande urunguru cyangwa se urunguru bya kwipronounce kuko biri ku ruhande rw'Abanyamerika cyangwa se ku ruhande rw'Abarusiya ibyo rero uzasanga ibihugu byinshi byo muri Afurika byo byavugaga ko biri nonarinye byashakaga kuvuga ko byo ntaho bibogamiye bitari ku Banyamerika bitari no ku Barusiya ku mpamvu mu by'ukuri zumvikana iya mbere navuga ni uko byavugaga ati reka tubagarire yose twebwe dufite intege nkeya ikindi dukeneye ibyo bihugu byombi bishobora kudufasha byaba ari assistance materiel cyangwa se assistance technique amafaranga bashobora kuduha amafaranga cyangwa se bashobora nko kudufasha mu kuba baduha ubumenyi baha abantu bacu ubumenyi bajya kwiga iby'ubumenyi bajya kwigirayo ibintu bya bijye bitandukanye icyo rero cyatumaga aba bose bavuga batireka twe kwiteranya kugira ngo tubagarire yose tube twazafashwa n'iki gihugu cyangwa se ikindi ikindi cya kabiri cyabaga ari ukuba muri uko kutiteranya utashaka kuba wazabigiriramo ingaruka kuko urabibona hari nk'intambara yigeze kuba muri Angola nubwo nka bari abasazimbi cyangwa se Eduardo de Santos bavugaga yuko masazimbi yavugaga yuko bari kurwanira ngo independence tutare ko naho baboneye independence yarakomeje ararwana ariko byagaragaye yuko hari uruhande rumwe rwabaga rushyigikiwe n'Abanyamerika urundi ruhande ugasanga rushyigikiwe n'Abarusiya ibyo rero ibyo bihugu byagendaga mu gushaka iyo influence bijya no kurwanira ku butaka bw'ibindi bihugu Abanyafurika rero kubera intege nkeya ntabwo we washakaga kuba cyane cyane nk'abayobozi kuko bavuga bafite ijambo rinini bashobora kuba bazazibamo victime kuko ashobora kuvuga ati reka dukora turebe ukuntu twakora organiza coup d'etat uri kuri uru ruhande rw'abarusiya tumukureho cyangwa se n'abarusiya nabo bakaba bavuga bati reka da reka dushaka ukuntu twabona twafasha bari abantu bari kurwana bashaka independence kugira ngo be kujya ku ruhande rw'Abanyamerika kandi icyo gihe kubera ko tuzaba twarabafashije bazajya barushaho kutwiyumvamo bakaba abasosiyaliste bakaba abakomuniste ibintu nk'ibyo ngibyo izo rero ntizabaga ari nk'impamvu zituma mu by'ukuri usanga Abanyafurika bo bavuga bati twebwe ntaho tubogamye bagashaka kugira ngo bafate nk'icyo kintu cya neutralite kandi rero nanone indi mpamvu ya nyuma Serije ushobora kuvuga uravuga ati njyewe imbaraga zanjye ziracyari nkeya hari ibintu byinshi nifuza kugeraho nazafashwa n'abo bantu ubundi se niyo nafata uruhande namwungura iki noneho ugasanga wareba nk'inyungu akaba ariho ushobora kuvuga ute se ni hehe hari inyungu nini kuri njyewe ku gihugu cyanjye kuruta ikindi ubwo rero niyo mpamvu zavugaga ati reka tujye nko hagati ariko navuga ko nka Kagame we ashobora kureba ati se inyungu zanjye ziri hehe aho nshobora kubonera nagirira ibibazo cyane ni hehe urabona ko nk'Abanyamerika neto Abanyamerika n'Abanyaburayi aho ngaho ashobora kuba ariho hashobora kuba hamwungura ekonomi koma cyane kandi akaba yanahakura n'ubushobozi bujyanye na politiki political support ubwo rero akahita avuga ati reka ne kwiteranya uretse no kuvuga ngo kwiteranya ariko ahandi mfite inyungu nyinshi cyane ku buryo neutralite rimwe na rimwe ishobora kugaragara nk'aho wavuze
ntabwo no kurogwa ni ukugira ngo numvise ibyo bivuga bijya gusa n'ikindi kibazo ingingo ya kabiri dufite hari ubungubu inyungu z'u Rwanda muri Repubulika ya Central Africa aho bakorana n'abafaransa biciye muri minisita Valentina Rugwabiza agiye kuyobora iyo ni European Union twanabyita ko ari ishami rya NATO kuko buriya European Union ikorana na NATO ubwo ni uruhande rumwe hari abarusiya b'abamersoneri bakorana none n'u Rwanda bari muri sukuveri y'u Rwanda hariya izo nyungu zombi uhitamo iki kuko ni bimwe tuvuga ngo uratandaraza ukageza igihe ushwanyagukiye cyangwa utakibaza no gutera intambwe uhitamo uti izo nyungu bitewe n'uko ukora n'abantu babiri kandi nabo bahanganye ibihugu bibiri biri powerful Uburusiya na Amerika wowe uhitamo gukorana n'uru Rwanda mu gihe muri izi Repubulika Central Africa uri kumwe n'Abanyamerika n'Abarusiya n'Abafaransa buriya Abafaransa n'Abanyamerika by the way uhita ubyumva automatikuma uhitamo ute nka Kagame gufata side
nka Kagame Serije reka mbwire nka Kagame ukuntu bishobora we kumworohera kuvuga ngo reka ahita afata kuri ku Banyamerika n'Abafaransa nk'ubu ngubu Abafaransa mugenzi wanjye yabivuzeho uyu munsi nibo bamushyize ku kiraka sibyo ari kuri cya kiraka cyo muri Mozambique totari ejo bundi umukuru tutaraguye hariya mu Rwanda ibyo ngibyo urabize Abanyamerika
niyo ngingo ya gatatu mu kanya turabijya
okay Kagame urabize twese turabize neza yuko Abanyamerika bamushyigikiye kuva banakirwana ibyo rero nanone kuvuga ngo hari igihe ushobora kureba izo nyungu ebyiri ukavuga uti ese ni nifata urya muntu wanshyigikiye cyane ntaza kuvuga ati kuriya kwifata kwawe ni nk'aho wavuze no kwifata kwawe njyewe nagufata nk'aho wagiye ku ruhande rwabo duhanganye nabo noneho we akareba izo nyungu zose akazishyira ku munzani noneho akabona ko inyungu nini niyo kuba wagutereka njye ku ruhande rw'Abanyamerika n'Abafaransa n'Abanyaburayi kuruta ukuntu najya ku ruhande rw'Abarusiya ariko rero abenshi nk'Abanyafurika abenshi burya bashobora kwifata cyangwa se bagafata irya urya murongo wo kuvuga ngo twe tuzaba nonarinye ntawe tuzabogamira akenshi ni nk'icyo kintu baba bagamije cyo kuvuga kiti reka twe kwiteranya no kandi tuzashake tuzagaragare neza ku mpande zombi ku buryo impande zombi twakuye inyungu ariko nka Kagame afite inyungu nyinshi zo kuba yajya ku ruhande rw'Abanyamerika n'uruhande rw'Abafaransa nta n'uwo byagombye gutangaza mu by'ukuri kuba yaba yahita yavota yes akarwanya biriya bikorwa abarusiya bakoze muri Ukraine urakoze cyane
urakoze cyane ukiri aho narebye ko iriya BRICS members yashingiwe muri hano muri New York ishingwa ku kiro cya Nations Unies mu nama ya 31 ya General Assembly hari mu kwezi kwa cyenda mwaka 2026 mu nama nyine ya 31 ariko ifite icyicaro muri Nuza mu Bushinwa aho bita Shanghai nifite hefata urumva rero irimo Brazil, Uburusiya, India, China na South Africa. Nibyo bihugu bitanu bikomeye bigize BRICS. Ariko nabyo bifite ibindi bihugu bigiye kujya byinjizamo bito bito ariko ibi bitanu nibyo biri broke nyine byashinze uyu muryango. Hari nanone nabonye ko ibihugu bya Afrika nabyo bimaze kwikukira, nabonye cyitwa G4 muri Afrika, nabonyemo Ethiopia, nabonyemo South Africa, nabonyemo ibihugu byo muri West Africa bingahira G4 n'umuryango washinzwe muri Afrika. Ndaza kureba harimo South Africa, harimo Ethiopia, hari ibindi bihugu bibiri byo muri Sahel. Ndaza kureba mu kanya n'umuryango ushinzwe muri iki cyumweru gishize. Urabona ko ntabwo arimo gutrusting African Union, ibihugu bitangiye kujya byivuga ati twikorera umuryango wacu natwe. Ndaza kureba wenda n'ababibonye babinyoreze, hari ibihugu bibiri bindi byo muri Sahel byakoze icyitwa G4 ku mugabane wa Afurika. François Mutuyemungu, hano twarebaga inyungu u Rwanda ruri muri Repubulika ya Centrafrika, nibo navuga sukuveri y'Abarusiya, Abarusiya bakorera ku itike y'u Rwanda bari abamesoneri, tukareba na Miniska muri Nations Unies Valentine Rugwabiza agiye kuyobora. Ahangaha twavuga ko Kagame gutangaza bimunani yahitamo gufata kimwe cyangwa aracyakira amakarita, urabibona ute?
Seje nk'uko nahoze mbivuga, urabona ko nta twist afite. Urabona ba nyiri kumufasha ni Abanyaburayi, ni Western Country, nizo zimufinansa memu no muri kuri akwezi ngabo miliyoni nibo baba bamufinansa, n'ubundi ni Abanyamerika babimwinjijemo. Ariko noneho ikiruta ikindi, noneho ukabubona noneho iriya fiansa yafitanye na Macron yamuhaye ikiraka, urabona ko we nta yindi twese yari afite. Ariko rero Serge hariya nakubwira ngo ni ibintu biraza kuza no kugoranamo, kuko ino ntambara ubona ko ishobora kuzahindura geopolitike mu karere, cyane cyane Afurika, niho hantu umuntu wayibonera. Muri Afurika hazahindukamo byinshi cyane, ni nayo mpamvu ubona ibihugu bifite ukwifata. Serge, reka nkubwire, tugezera gakeya
nyemerera ntabwo ari kuburwayi ntaza kwibagirwa, nari mvuze ibintu bya G4 cyangwa G4 ni ibiri quatre pays nyine pirigiye muri Afurika n'Union bimaze gushinga umuryango, ni Algeria, ni Nigeria, ni Ethiopia na Afrique du Sud. Nari mbikomoje kuri se rugendo kugira ngo ntaza kwibagirwa. Algeria, Nigeria, Ethiopia, Afrique du Sud bimaze gushinga umuryango wabyo wa G4 mwakomeza.
Urakoze Serge, urumva ko ari ibihugu by'ibihangange n'ubundi muri Afurika bishobora kuba biri bakuri. Ariko nanjye nshaka kukubwira buriya nkurikije ukuntu ibintu bimeze, aba bantu bo muri Afurika buriya buriya abayobozi bacu muri Afurika ni abantu badipendingira ku mfashanyo. Buriya ejo mu gitondo niwumva tuvuge Moscou yafashe kapitali ya Ukraine, uzatangira kubona abantu batangiye kwisobanura, kuko ni abantu barimo kureba aho birimo kwerekeza, kandi abenshi bamugana bashyigikiye Urusiya bahita bagira babavana kuri za serumu mubashyiraho, kuko turabizi ko ubutegetsi bwinshi bwo muri Afurika uko bwagiye bujyaho n'abagiye babushyiraho baba bakorera abantu batibihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bigaragara ko rero babwirana bagura cyane kuvuga ngo baswinginga bave hano bajye hariya, byo birabagoye cyane, si uko batabona aho byerekeza. Ariko Serge, nuko icyo nshaka kukubwira ni kimwe, ni uko iyi ntambara ya Ukraine izasiga ikarita geopolitike muri Afurika, cyane cyane niho muzabibona, kuko buriya Afurika yacu n'ibihugu byose bireba niho bajya kuvana imari z'ubusa, niho hari icyo twakwita matière première, niho ziri. Ariko bishobora kuzahinduka kubera yuko ntubone ubukana bwose no gushyira ku Burusiya, nuko bazi ko aho Burusiya bwakandagiye byanze bikunze azaba impinduka mu buryo imitegekere uburyo ibyo muri western country byatwaragamo cyangwa byategekeshaga bamwe mu bayobozi b'Abanyafurika presque bose bishobora kuzahinduka cyane kubera yuko nuko nabwo mbikubwira Aburusiya n'abantu bashaka kugira ngo bajye ahantu ibintu bihinduke ariko mukorane business zawe batazi kukipa tandiswe muri western country bagira naho ushobora kugira ngo 10 na bingahe bikoresha France pas par exemple bakarijera a partir ipari icyo ni ikintu ubona ko kandi muri ayibona ko ari mubiri muri western country muri Africa West Africa aho turimo kubona ko abafaransa Macron yaciye ku ruhande yavuga ati hari mouvement anti-français hari mouvement anti-français ahubwo hari ugushaka kwikukira hari abantu bashobora kuba barimo basomeramo b'Abanyafurika bati muri biki mwavuyemo ibyo bintu mwavuyemo aho mugeraho naho mugomba kurya baguette mwivanye pari munywaje ivuye pari hari ibintu ubona ko bishobora kuzahindura ikarita ya Afurika mu buryo bwa politike seje nkaba navuga ni Kagame nta truth yari afite kubera ko abamushyize ku butegetsi urabazi ntagashobora rero kugira gufata indi direction yindi ngo agiye ku ruhande ntibishoboka cyane cyane ko we na Macron bafitanye ako kantu ka fiancaye barimo bamushukisha turiya turaka bamujyanyemo ariko hari nabyo bizahindura iyo politike bo bakwereka ko buriya Uburusiya bufite ijambo kuri Afurika kandi twarabibonye ubwo bano babiriji n'Abanyamerika bari bagiye gushumuriza Kagame mu Burundi twarabibonye ko Abarusiya bavuze bati igihugu kirigenga hariya ntimukoraho kandi ko kuburya nayo azagira ukubeshya Kagame nta hantu ajya ajya batamubwiye bati genda Abarusiya baravuze bati barababeshye hariya ntimujyayo wabonye yambuka yamukeye hakuno ko bakunda imbwa imukira hakuwe inyuma y'igipangu aricyo bikwereka ko serije abantu baraziranye kandi gusaba wenda Abanyamerika baratunguwe ntibumvuga ko Putin yabikora ariko buriya Putin njye n'umuntu igihe cyose nabibwiye n'abantu bagitangira kubivuga Putin yavuze ikintu ntabwo anyura muri za diplomasi zo gushukana kugira gute akubwiye ikintu aragikora kandi twatangiye kubibona urebye faze yinjiyemo noneho y'ukuntu kurwana intambara arimo arakubita atababarira nta byo kuvuga noneho ngo ntugutere ubwoba serije
François gato hano wari ubikomojeho nyine urabona yuko mu karere igihugu cya Congo n'u Rwanda nyuma yo Kagame yavuze ati najya muri Congo nta rushya mbisabiye Felix Tshisekedi tariki 26 nyuma yaho ya nama y'ibihugu 10 yateraniye Kinshasa muri Congo Korea kora Addis Ababa Felix nawe yarari navuga ko yasubije Kagame avuga yuko byaba ari suicide nk'igihugu kimwe cy'umuturanyi cyumva yuko cyahoza gishoza intambara ku nyungu yo kubona za dividend utuntu tw'inyungu giteza insekirite mu karere uhita wumva ko ari Kagame wasubizwaga kandi nk'uko tubibona tunabisesengura kuri angaha ntabwo Kagame agikenewe hariya muri Congo kuko Felix asigaye abiha abazungu bidaciye ku musponsor asigaye yigerera kuri marché agatanga amasoko ntibigikeneye umukomisiyoneri nk'uko Kamba nabimbwiye gushize ni ikintu gikomeye cyane ukeka yuko Kagame biriya yabyihanganira ya komisiyo yabonaga ikamuca mu myanya y'intoki
buriya niryo hungabana afite serije nko ku bantu twongeye tubivugire hano kuri radiyo itahuka buriya nk'abantu bashoboye kugira mu Rwanda muri za 2011, 2012, 2014 ukareba uburyo ama private jet yabaga paritse hari Kanombe ategereje guhaguruka mu masaha 5 saa 6 z'ijoro atwaye amabuye y'agaciro nibwo ubona ko hari ihungabana mu buryo ekonomiki arabizi kuko ekonomi ya Kagame ko nzayita kubera yuko Kagame yagiye avana amafaranga mu baturage ashyira muri Christo Venture yiwe na gatsiko aho noneho ekonomi y'igihugu iri mu kintu kimwe bendetishije mu kujya gusahura igihugu cya Congo ni ukuvuga ngo ekonomi y'u Rwanda n'ariya amadeni yose bafataga kubera ko twari aba mbere mu gucuruza ziriya zahabu n'andi mabuye yandi tuvana muri Congo atakiboneka urumva ko tuzajya muri crise ekonomike no kwishyura y'amadeni bizamugora kuba rero Felix atangiye kumvikana n'Abanyamerika kandi twarabibonye uburyo uri ambasaderi w'Abanyamerika ari ahantu hose cyane cyane muri Kivu nabonye ko bayireba cyane Abanyamerika barimo barayireba iserije aka kanya tuvugana hari delegation y'abajenerali baje i Kinshasa barimo kureba uburyo batangaje ko bagiye gutangira gufatanya gufatanya na FARDC kurwanya umwanzi wa Congo yari cyo bishatse kuvuga niba abanyamerika badesize ko Pentagon yadesize ko igiye kohereza abanyabasanzwe turabizi barahari ariko ku buryo noneho buzima nubwo babivuze ngo bashaka kugira ngo bazaze babigishe kurwana babigishe discipline uko basirikare bitwara bagira gute ako kuvuga ngo abanyamerika bagiye kurwana kurwana intambara bafatanyije en faveur kuri side ya Congo esereje ari cyo bishaka kumvikana kandi tubizi ko na Uganda nayo irimo kurwana kuri faveur ya Congo biratwereka abanyamerika bashaka barabizi ko ntibashaka kuruvinga east ya Congo abanyamerika iriya kivu barayishaka mu bubi na bwiza twarabibonye esereje urabizi ko iyo hata abanyamerika iriya kudeta bari bapanze ari guca mu rwose esereje bamuhize kenshi uri ukubwo yavaga ibukavu indege ya ikirizari zirimo imwe ipakiye imodoka zuko yahanutse hari ibintu byinshi cyane buriya kuba Felix akiriho yari umuntu ugenda buriya aba yaragiye kera kubera ko ntacyo Kagame na Kabila batagerageje ako cyo nakumenyesha ni kimwe n'uko abanyamerika bamufashe kuko yabemereye ibyo abaha tega abanyamerika mupfana icyo ubahaye dore ibyo nakubwiraga buriya natwe nibyo njya kuvuga ibi na Kagame nawe akeneye kurya ku mabuye ya Congo hari uburyo dushobora kubeneficia ku mutungo wa Congo tutagiye kwica abantu ibyo birashoboka cyane buriya ufite umuturanyi mwiza mushobora gukorana businesses nziza ariko urabona ko yafashe yavure yo ahavumbutse amabuye bahita birukana abaturage bakabatera intambara bakabica bakabarangiza bagafata imbuye z'abantu bakajya kubacukurisha amabuye ku busa niho wabonaga rero i Kigali ibihugu byabaga bitegereje amabuye y'agaciro za kompanyi z'inyamahanga zikaza gufata ibintu aka kakanya ntabwo Kagame bakimukeneye kubera ko Felix yabaramburiye ibiganza yabahaye amaboko abanyamerika baraza bagafata kandi abonye ko yari yashatse no kugira ngo amakontra yari yasinyanye n'abashinwa nayo memo n'abarusiya memo n'abanyakanada arahari bayasubiremo ariko hari ukuntu ubona ko yagiye abikemura ariko ikigaragara cyo nuko Amerika yaje mu kibazo cya Congo kandi baragira ngo kirangire kuba rero Pentagone ivuga ko igiye gukora operation gufashanya na FARDC kurwanya umwanzi ibyo byose turazi umwanzi utejeje ikibazo iriya kivu turabizi ko uwa mbere ari M23 n'ariya magrupe yandi ni bande bayashyigikira uwo bashyigikira baramuzi ari nayo mpamvu ubona ko Kagame we nta kuntu atahungabana Serije niba hari ahantu ariho yavanaga inkingi ya mwamba ituma ikonomi yiwe ishobora kugira ishukuraninga aka kanya rero niba atakibona amabuye ava muri Congo cyangwa atayabona ku buryo nk'uko yayabonaga ziriya convention center za 400 miliyo azazishyura iki ziriya za Rwanda Air zirimo amamiliyari azazishyura iki ariya mahoteli yandi yose za Marriott byakibubatse bazabyishyura iki ziriya za urabona ko hari imishinga yajyanyemo ariko ari baze ku mutungo bavanaga muri Congo kubera yuko yari piyaje abanyamerika bamushyigikiyemo n'ibiki byose aka kanya rero urabona ko abanyamerika bahinduye umuvuno barashobora kubibona batanyuriye muri Kagame iserise nongere nkubwira abanyamerika ntabwo bajya bafasha umuntu imyaka 30 bafashije Saddam bigiye kugira imyaka 30 baramurekuza bafashije Savimbi Dos Santos bagenda bwira abanyamerika ati murashaka iki ibyo abaha nanjye ndabibaha intambara yose irangira urabona ko na Felix nibyo yakoze yagiye abaza abanyamerika ati murashaka iki ibyo mushaka nanjye twabaha umutungo urahari mutagombye gushyigikira baza kukwicira abantu ibyo bikwereka ko mapu cyangwa ikarti iraza guhinduka Serge ukurikirane gakeya kandi abanyamerika ntabwo bazihanganira kubura kiriya gihugu cya Congo byanze bikunze kandi Kagame we mu gihe asupplying ibintu bye mu bantu bose ubona ko we umuhaye kashi umugurije ngo uwo ari muri FMI ngo wagiye muri Katari nguramubona mu bihugu ubona ko ari hose we umuhaye amafaranga arayakira bikwereka ko rero we uburyo yatwaye ikonomi yiwe iri baze kuvana ubutunzi muri Congo mu gihe rero bakupye cyangwa abona ko hari menace zo kumukupa kandi simo turabibona niho byerekeza izi ntambara niho zerekeza kandi abanyamerika babisubiyemo bongera bisubiramo barashaka umutekano muri Kivu ntabwo ari umutekano w'izi mbunda tuvuga nariya mutungo uri munsi y'ubutaka bwa Kivu Congo yose bashaka kugira ngo babe ba proteja abantu banawusaranganye ku buryo buri ekitabwe kuko nta buryo bashobora kuzinduka nayo abashinwa cyangwa abarusiya ukabona ko abanyamerika bo bahitondeye cyane akavuga bati Kagame twaramukoresheje igihe iki n'iki cyari igihe cye na bariya ba Clinton ariko urabona ko Felix yagize approach nziza muzamugaye abamwitaga gito kiramwanzi sinzongera kumwita gito kiramwanzi ahubwo yarazi kwagaza intare yarayagajije ayigurusha neza ariko urabona yuko Felix yagarukanye indi turune urabona ko yagishyize Kagame mu ikorosi kurivamo rera kumeye kurikata kandi imodoka nta feri ifite Serije mubyibuke imodoka ya Kagame nta feri ifite kandi Felix arimo arakontrola ibyo ashaka turabibona abanyamerika baramushyigikiye urabona ko afite confidence mu byo barimo gukora buriya abakongomani urimo urabona ko Kamemo uzabagaho ibindi ariko hari imyitwarire tutangiye kubona kuva bariya abanyamerika batangiye kuzura muri Congo hariya ubona ko Felix watangiye kurindirwa n'abanyamerika njye nanabonyemo no muri bariya bajemo abanyamerika bari hariya harimo umwe w'umunyejumba uvuga ikinyarwanda uri mu ipeti ryo hejuru Kigali iramwumva kundusha ntabwo ari pururiye bazanye uriya uyoboye kontenzi y'abanyamerika hariya uvuga ikirimi cy'ikinyarwanda hari impamvu ni ukugira ngo bametirize kariya karere ukabona ko rero mu minsi iri imbere Kagame ashatse yacisha makeya sino wamugaye nko Felix yayuvuga ati yaba ari ukwiyahura kandi koko nanjye tusperije Kagame avuze ngo arambutse nabyita mission suicide mu by'ukuri ntabwo bisaba analize nyinshi kugira ngo ubone ko bitandwa neza
urakoze cyane analize yawe irumvikana rwose nta n'icyo nayongeraho kuko twasikizwa kuri Congo twihuta ni ukuba briefing ntabwo ari ingingo turi buganireho muri Congo kuri affaire ya François Beya twayiganye kuri radio amakuru atangazwa na Top Congo radio Top Congo FM iravuga yuko nyine François Beya kiri muri ANR kandi bagatangaza yuko hari n'abandi bafashwe abo bandi bafashwe harimo n'abanyamahanga abanyamahanga ariko bafashwe barimo nagiye numva abaribane abaribane buri gihe muri kuza muri Congo cyangwa buriya muri affaire yo kwica muzehe Kabila ya Boko Haram waragiye ubyumva François ndumva ubizi no muri bita coup d'etat harimo abaribane bafashwe na ANR barimo barabazwa ikindi namvisemo ni indi revelation numvise rero inakomeye nuko basanze harimo abantu bo muri Republican Guard bo mukurinda umukuru w'igihugu kugeza kuri uyu munsi baravuga totale y'abantu 10 bamaze kuba guhamagazwa barimo guhatwa ibibazo na ANR urumva rero ni development nshyashya twamye tuvuga tutari ko François Beya ko yataye muri yombi kari umuntu umwe rukumbi ariko uyu munsi Top Congo yavuga yuko hari abantu bagera ku 10 bamaze gufatwa muri bo hakaba n'abanyamahanga abanyamahanga rero nagiye mbona kuri za cano z'abakongomani bavuga abaribane kuko abaribane rero bafite ekonomi ya Congo no mu rupfu rwa Kabila navugaga buri ari ribane babigizemo uruhare ni inkuru tuzabakurikirana rero kuri affaire ya François Beya bikaba bitangazwa rero na radio Top Congo muri Congo ivuga kuri development nshyashya nyine ko amakuru bafite abamaze gutabwa muri yombi bashobora kongera mu bantu 10 kandi harimo abanyamahanga rero n'abaribane wibuke ko no muri affaire ya uyu nguyu aryitwa ngo kiwi wahaye inka umwana wa Kabarebe kumahita atera ngo
Fayulu
uyu wo muri Kivu uyu yafunze
Kamere
Vitali Kamere
Vitali Kamere yes wibuka ko muri affaire ya Vitali Kamere harimo abaribane abaribane rero bafite ekonomi muri Kinshasa ndumva ari cyo navuga kuri iyi nkuru ko twavuga kuri Congo tuzabigarukaho mu minsi irimbere tumaze kumenya n'amazina ariko ntabwo bakiriye umuntu umwe bamaze kugera ku bantu 10 uko bitangazwa na Top Congo kandi harimo n'abanyamahanga reka tunyarukire muri Mozambique twavuze kuri Mozambique gatoya ariko reka tubijyemo none ku mugaragaro mwabonye yuko sosiyete ya Total irashimangira ko ifitiye umwenda Kagame ariko uwo mwenda ifitiye Kagame nkuko bitangazwa na African Intelligence sosiyete ya Total yashyize ku isoko nyine ipiganwa kugira ngo itangire imirimo igiye kubara muri Cadet Arabodo noneho ku munota wa nyuma mu ipiganwa haboneka sosiyete y'u Rwanda yaje gupiganwa nkuko byandikwa nyine ko munota wa nyuma habonetse sosiyete y'u Rwanda yaje gupiganwa ku isoko muri Mozambique mu bikorwa byo gutunganya hari yagiye gutangira ibikorwa bya totari n'ikintu umuntu ahita yibaza ukuntu sosiyete ya totari muri Mozambique yanonsa imirimo igiye gukorwa ubundi numva yuko igihugu cya Mozambique gifite amasosiyete menshi yari akwiye kujya gukora iriya mirimo kuruta kumva yuko umuntu yavikana nanjye akaza gupiganwa ku butaka bwa Mozambique ntabwo nzi amategeko ya Mozambique wateye sinana afendirimita ko ntazi isoko rya Mozambique ku murimo mpuzamahanga uko biteye ariko ikinyamakuru cya African Intelligence kiravuga yuko cyabonye inkuru yuko u Rwanda rwinjiye mu isoko ry'ipiganwa ku munota wa nyuma kikavuga ko isosiyete y'u Rwanda yinjiye ku munota wa nyuma iza mu bigo bije gupiganirwa rino soko aho hazubaka ibikorwa aho ibikorwa bya sosiyete tutari bigiye kuba byongera gutangira iyi rero ikaba ari Mozambique ngo RNG bavuga rero ko sosiyete totari ifitiye umwenda wo kwishyura igihugu cy'u Rwanda kubera uruhare rwarwo mu kugarura umutekano muri Cabo Delgado. Denise Rugende reka nguhereho ibintu by'ubukungu urabimenyereye turabiganira totari iramutse ihaye u Rwanda sosiyete y'u Rwanda yari igiye gukora ibikorwa bya totari muri Mozambique ahubwo navuga yuko Mozambique yarabaye state capture baba barafashe capture state kuko hamaze iminsi hasohoka inkuru zivuga ko desizo zose za Mozambique zibanza guca i Kigali ibyemezo Mozambique ifata babanza kumva via Kagame n'ibikorwa bya totari biramutse kuko isosiyete yaje ku munota wa nyuma ivyo gupiganwa baramutse bayihaye isoko twahita twemera yuko Mozambique yabaye state capture ujya umyobo muri Afurika y'Epfo iyo bavuga ngo state cyangwa government was capture nyine ruvuga ngo hari abantu bateka inzova government barayitwara mu biganza byabo Mozambique rero yabaye state capture nayo u Rwanda rwo rimanaje nk'uko rimo kubivuga mu nyamakuru byo muri Mozambique.
Serije urumva ko n'ababivuga bashobora guhera nko kuri izo done mu by'ukuri ugiye utanga kandi rero ntabwo wigeze uhema kubi nahano kuri radio nitwigeze duhema kubivuga yuko uruhare rwa zira societe internationale cyane cyane nko mu bibazo byo kuba bafata nk'ibihugu bimwe na bimwe bakongera kumera nk'abari kubikoloniza hari n'ibihugu navuga nk'ibihugu by'Ubufaransa cyangwa se n'igihugu cya Amerika bishobora ko akenshi byagendaga binyura n'inyuma n'izo kampani zimeze nk'aho zikomeye n'izo kampani zacuruzaga za peteroli yaba ari iyo totari yaba ari n'izindi za ExxonMobil n'izindi zose noneho mu kuba zagira uruhare rukomeye nko mu gukora nk'abayobozi batekerezaga ko bashobora kuba batakwemera ibyo bazajya bababwira bapatisipa mu makudeta cyangwa se nk'ubwo ugasanga n'igihugu gisigaye mu by'ukuri cyarafashwe n'abantu bake kubera ubutunzi bwinshi bafite burya n'Uburusiya nabwo bufite abantu bari iruhande rwa Putin wabonye ko nabo babafatiye babashyize mu majwi no kubafatira n'ibihano bijyanye n'ubukungu baba bafite imbaraga nyinshi cyane kubera ubutunzi bafite noneho ugasanga baragiye banigaburira n'igihugu igihugu cy'u Rwanda byo nta wundi ni Kagame abandi bose agenda agatekereza agendaga bashyira ku bandi cyangwa se akabambura ibyabo akabica cyangwa akaba bagahunga ariko mu bindi bihugu byo uzasanga nk'uko wari ubivuze haba hari abantu bakeya b'abatunzi bagenda ugasanga bihariye ubutunzi bwinshi bw'igihugu noneho bikanabaha n'imbaraga nyinshi cyane ku buryo n'umuyobozi badashaka akenshi bamukuraho cyangwa se ntabashe kuba yatambuka ibyo ngibyo ni ibintu byumvikana ikigaragara rero Serge nk'uko wari ubivuze nuko Mozambique buriya nayo izagenda mu by'ukuri ibura niyo independence yabo ubwisanzure bwabo kubera kuba bazaba barabashije kutarangiza ikibazo cyabo iki kibazo cya gihari noneho bikaba ngombwa yuko basaba ubufasha ku bindi bihugu cyangwa se ibigo bikaza kwivanga mu kibazo cyari icyabo rimwe na rimwe ugasanga batigeze banabigiramo uruhare rukomeye kugira ngo abarimo babahitamo kuba baza
impungenge nagira ndi umunyamozambique ni uko ibyemezo byose byafatirwa igihugu cyanjye bigomba gufatirwa mu gihugu cy'umutwe igihugu kiri cy'abanyamahanga bigafatirwa igihugu cyanjye kandi bifatwa n'igihugu cy'abanyamahanga niba bavuga ibyemezo byose Mozambique ifata bigomba gufatirwa i Kigali bivuze yuko igihugu cyabaye capture cyarafashwe
yes ahubwo ikiba kibabaje ni ukuvuga ngo kubona noneho cyafatwa n'agahugu gatoya kandi nako muri Afurika kadafite katangana n'icyo gihugu kandi kadafite n'ubukungu mu by'ukuri buhagije n'icyo kintu ahubwo cyababaza n'abanyafurika muri rusange atari aba Mozambique gusa cyane cyane natwe abanyarwanda kugira abayobozi nk'abo ngabo bakoreshwa n'abampatsi bihugu noneho ugasanga babakoresha mu kugenda gusahura ibindi bihugu no kwica abandi banyafurika ariko babanje n'abaturage b'icyo gihugu cyabo uwo rero ni Kagame ni ikintu kibabaje serije uziko ni nayo mpamvu ubona yibanda cyane ku banyamahanga kuko iyo legitimacy n'imbaraga abikura ku banyamahanga kuruta ukuntu yabikura ku banyarwanda ibyo rero ntabwo bitangaje ko abanyamahanga nanone baba bamaze kumumenya none bakamukoresha mu kugira ngo babe bafasha noneho gusahura n'ibindi bihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika bishobora kuba byaba bitunze harimo Mozambique harimo Repubulika Centrafricaine n'ibindi bihugu yaba n'igihugu cya Congo byo ntabwo ari ibanga kuva muri za 90 abantu bishwe byasahuwe muri Congo ibyo ntabwo ari ibanga ntabwo n'abanyarwanda twe dukeneye mapping report ngo tubi tube tubizi kuko byakorewe abanyarwanda byaradukorewe n'abandi banyarwanda benshi so Kagame rero wamwita nkoresheje ijambo rya umukomisiyoneri wabo babamatse ibihugu ariko ahangaha niho n'abanyafurika serije tugomba nk'abaturage yego ntabwo aba ari ibintu byoroshye kubera ko uri guhangana n'ibyo bihugu bikomeye ariko bagomba kuzagerageza tugomba twese kuzagerageza kugira ngo tujye twanga kuba twahabwa abayobozi nk'abo ngabo bataba bakunda n'abanyagihugu cyabo badakunda n'abanyafurika muri rusange noneho ko bakemera gukoreshwa bagirira nabi banasahura ibihugu byabo n'ibihugu byo muri Afurika urakoze cyane Serge
urakoze cyane Comrade Serugendo yaragira ati wibaza kompanyi nka NPD NPD ni ya kompanyi ya RPF yananiye kubaka umuhanda wo wa kaburimbo uva mu Kidaho Rusumo Cyeru vase mu karere ka Burera bitewe na incapacité none twagiye gupiganwa amasoko mpuzamahanga ariko niba FPR kuva ifite influence ntaho yabura ndabyumva ntaho yabura rwose birumvikana kandi ufite ukuri uvuga uti ayo makampanyi mu Rwanda nari kubaka ariko bagiye gupiganirwa amasoko ya totali ariko nk'uko bigaragara biravugwa ko nta cyemezo gifatwa muri Mozambique kitavuye muri village Rugwiro François Mutuyemo ngo mu minota ibiri nawe kuri ingingo hari icyo ubona washimangira ku byo Serugendo avuze cyangwa wamwunganira mbere ko tujya ku yindi ngingo
urakoze Serge urabona ko muri ya gahunda nyine yo kwishakira ibiraka wowe ubonye ukuntu yamanutse yirukanka ajya muri Cabo Delgado mu by'ukuri yashoboye gukomvenka uriya nyasu mu by'ukuri Philippe ariko harimo ikibazo gikomeye cyane Sadek ijambo rikomeye cyane kuri ijambo rikomeye cyane mu iya sosiyete tutari hariya South Africa ziko ifitemo shares muri iriya gaz tuvuga hariya ni ikibazo gikomeye cyane ubona ko Kagame we yagiye kubinjirira muri territoire Kagame mu by'ukuri ibyo arimo gukora nka kwa kundi navuga ko wenda Tigre negeka no kuvuga Tigre mubwiye ko nyiramuhari yagiye guhigira muri territoire y'intare nubwo arimo nk'umuntu wabaciye muri humye akajya gukorera hariya hantu ariko bitavanaho ko Sadeke n'ubundi imuhuzaho ijisho bashobora kugira ngo tubwire duto duto wenda muri ya gahunda bavuze kumwishyura hakaba haba ibintu byo kugira ngo bamuhikire akawenda noneho bazabibariremo bivuze ukundi kubera ko nta kuntu tuzi yari afite yo kwinjira hariya muri Mozambique byatangiye avuga ko we agiye gufasha igihugu cy'abanyafurika kurwanya iterabwoba ariko mubare yari afite we haba harimo no kugira ngo azashakemo amakontra cyangwa se bazamwishyure ku buryo bumwe cyangwa ubundi ariko ukabona ko hariya hantu ntabwo biba byoroshye cyane ariko kuba afite makuro biri inyuma makuro ashobora kubwira totari ati umuntu nubwo tutazamwishyura yaradukoreye kuba yadukoreye rero mushobora tushobora kuzamwishyura muri ubu buryo bwo kubona kontra bashobora kubikora kuko hari n'andi makompanyi tuzi ari muri za Centrafrica ubungubu Serge urabizi ko Centrafrica hari ibirombe bimwe na bimwe babahembye bacukuramo bakabona za zahabu na hariya nkeka ko bamuhaye iryo soko yabaye muri cadre yo kumwishyura mu buryo butaziguye cyane cyane ko
ushimangira ibyo totari ivuga ko bafitiye umwenda u Rwanda ariko bakavuga bati bike muri cadre ko tubaha amasoko ntibyitwe ko tubahaye cash directe mu biganza mwoneze abantu banyu bagaragaza ko harimo mirimo ariko tubishyure biciye muri rebo mu mirimo
bashobora kubikora gutyo noneho bakaba banakura amafakture bagakura bakajya muri tenda zo mu rwego rwo hejuru bakajya banakora ibyo twita amafakturation nabyo nabyo birakorwa iyo ushaka kugira ngo usobanure wexplike impamvu wishyuye kuko yinjiye hariya nta kontra bagiranye ngo agiye kadodo rigado bazamwishyura n'aya buri musirikare uzapfa n'aya buri musirikare dufitariya n'aya ntabyo bavuganye ariko rero bashobora kumurekompansa mu buryo bwo kumuha amatenda bakaba batsindira isoko runaka ariko sibyo ko nk'uko nkubwiye hari andi maje ya bazaba bahanganye nabo hariya nk'aba South Africa n'ibiki byose abo nabo barahari ese nabo bazasaba ko ayo makontra cyane cyane ko nabo bafitemo shares nyinshi cyane ibikwereka ko ibyo ari byo byose buriya Serge mu minsi iri imbere tuzamenyemo bitambuke rega n'umutekano muri Cadeau de Rigado ntabwo byoroshye cyane biracyahari ntubone bitavugwa ariko birahari bikwereka ko ibyo ari byo byose ntabwo icyo cyaragiye cyo kuba kumuhemba bwo birumvikana ntabwo yakorewe ubusa Kagame ntabwo ashobora gukorera ubusa ibyo ari byo byose urabizi nta hantu ajya byadahumura hatanuka agafaranga ntibishoboka Serge
ibyo uriya mugabo nyine ni umukomisiyoneri areba inyungu ze ntabwo yitaye ku buzima bw'abanyarwanda ku cyumweru waramwumvise Francois avuga ati rwose ibintu ndashaka kubivamo binkundiye nkabivamo nkagira ikindi nikorera watekereje iki wumva Kagame yutse umutima ati ibintu ndumva ashaka kubivamo nkagira ikindi nikorera ukagira ngo wari umuzirikiye hariya muri uriya mwanya ukagira ngo aramubwira ati utahari ntabwo abanyarwanda babaho ndagira ngo numve icyo utekereza kuri muri kiriya giterane cy'amasengesho nyine abeshya abanyarwanda avuga imana yavuze imana inshuro nyinshi cyane ntashobora gukunda ngo nabivuganye na kambanda ubushize ubundi yayimenyere ko avuga ati nakwica nakwica usibye nuko yari yakoze ikiganiro wenda navuga ko cyiza avuga imana cyane ariko asoza nanone abyica yongera kugarura wa mujinya w'umurandura nzuzi nyine aho turi abayobozi kandi atazi ko ariwe ikibazo muri kiriya gihugu
Serge biriya byavuga ntabwo nshobora kubyemera kuko kuvuga ngo ibyo yarabivuze muri 2015 bamubaza ku bijyanye na 2017 ya matora uribuka avuga ati look at me I'm not a stupid person to seek that time we are president Kagame tubifite on record ariko byaje the 2017 atabaturage baje bafite ibiseke mu biseke harimo iki Serge nabiya nabyo avuga kuriya ntibishoboka se azabisigira ndetse ko yarangije no kubyangiza Serge Kagame nivugagezemo igihugu ntashobora kukirekura kubera yuko byahita bitanda byubakiye kuri we wenyine ku buryo urabona ba Karugarama babigendemo Karugarama yishinze ko yavuze ngo ntaziyamamaza agiburaye aravuga ati Kagame ntaziyamamaza agarutse amubwira bati amera nka wa muperezida w'umunyabwishi wagiye kuri interuro mu Kinshasa akavuga ijambo yarangiza ati namwe banyajumba mumeze mute mukomere banyabunagana abakongomani bati arobani na arobani Karugarama nawe yaragarutse Kagame ati uruva kanini urabona ko niyo nkubwira Kagame buriya Kagame ni nke ya mpyisi yari irwajije impyisi bazanye igisembesembe hafi aho ngaho iritsamo Kagame rero ntazakubeshye ni umubeshyi kandi akirwaza cyane akigwisha amagwandi ariko uriya mwanya arawukeneye kubera ko ibintu yabyidodeyeho kandi kubidodora Serge bizasaba umukasi ukomeye gukata uriya mwambaro yidodeyeho Serge
nibyo rwose François Mutuyemungu bisobanuye neza reka tugaruke inyuma gato nabwo iyi nkuru ntabwo turi bwinjiremo kuko ntabwo mfite amakuru ahagije nifuje ko nabana na famiye ya Paul Rusesabagina na kontakte roje ariko nyemere ko mu minsi irimbere azatubonera umwanya akadusobanurira ikirego batanze muri Amerika. African Intelligence iratangaza yuko Paul Rusesabagina yatanze ikirego na Leta Zunze za Amerika aho aregera nabyitindi cy'akababaro cyangwa niko byitwa kuko aravuga ngo African Intelligence iravuga ko Paul Rusesabagina yamaze kurega Leta ya Kigali hano muri Amerika. Ikinyamakuru kivuga ko Paul Rusesabagina arimo gusaba miliyoni amagana n'amagana nyuma y'isimutwa yakorewe na Leta y'u Rwanda. Iyi nkuru tuzayigarukaho rero tumaze kumenya detaye. Ntabwo mfite subscribe kuri African Intelligence hageze uyu inkuru wenda namenya byinshi bikubiyemo, ariko muri summary y'amagambo hagira muri 330 ingahe barashimangira ko Paul yareze Leta y'u Rwanda no muri Amerika asikinga kubona amafaranga aho bavuga ngo ni naka yabo nyine k'amamiliyoni n'amamiliyoni. Ntabwo tuzi totali ese kikirego Leta y'u Rwanda izitaba bazayisavinga ize mu rukiko kuko tuzaba tumenyereye yuko Kagame muri afite imanza nyinshi ataraburana, afite imanza z'indege yarezwe hano muri Oklahoma hano muri Leta Zunze za Amerika sizi n'abandi bamureze ndakekarega n'abarundi baramureze niba nibuka. Ubu noneho Paul Rusesabagina akaba areze Kagame hano muri Leta Zunze za Amerika ariko imiterere y'ikirego ntabwo nyifite. Roger yambwiye ko na mu minsi mu cyumweru gitaza tuza kutusobanurira nyine iby'ikirego cyangwa fondasiyo Paul Rusesabagina bazabitubwira nk'uko basanzwe bakora conference de presse, ariko ikirego cyaratanzwe muri Leta Zunze za Amerika mu cyumweru gishize. African Intelligence itanga amakuru iravuga nyine ko muri iki kirego Paul Rusesabagina ubwo ni ukuvuga famiye ye cyangwa bariya bavoka be na fondasiyo ngo barimo gusaba miliyoni amagana n'amagana. Ntabwo tuzi umubare wa miliyoni basaba nyuma y'ishimutwa rye. Ni dosiye iremereye ntavuga nyine ni izoroha, ariko niba cyarakiriwe tushobora kuzabona Leta y'u Rwanda n'aba bavoka bayo wenda tuzabona harya yitwa ni Menge Bernard Menge umuburanira bakabarebe na bakagame mu Faransa yitaba hano muri Amerika aje mu kirego cy'iki kirego nyine Paul Rusesabagina yareze kuri Leta ya Kagame kuba yarashimutswe wenda n'ibindi byose compensation zose wenda azanakiramo na za emosiyo n'uburyo afunzwe n'ibindi byose. Ntabwo inkuru ndi bwinjiremo ko ntabwo nsi kirego, ariko ziba ziri muri za alerte za Google tugera twakira ku bintu bimwe na bimwe bigaragaza development y'u Rwanda. Muri wese atangaviye uko yitekereza kuba polarize Leta ya Kigali ariko ashaka compassion y'uburyo yafashwe cyangwa yashimuswemo. Ni komantari nakira ko ntabwo nzi content y'ikirego ubwayo.
Serije wenda ntabwo naza kubikomantamo cyane ariko icyo nakubwiraho mwiri ijambo rya Kagame yavuze ejo bundi mwumvishijemo amaganya ngo ibihugu ngo bitubwira ngo abo batubwira ngo ibi n'ibi ngo twanyuze muri byinshi ngo twanyuze mu ntambara nyinshi. Ibyo bishaka kwereka ko Kagame afite intambara nyinshi imbere yiwe. Ntabwo ishobora kuntangaza, ntabwo ari izo zonyine, hari n'izindi nyinshi cyane. Nk'uko ubona bagenda bazitera amazi zigakonja, izo ndege bakazitera amazi zigakonja, twahoze tuvuga ibintu nk'ibyo byose buriya. Serije hari amabanga menshi azasohoka, nk'ubu ngubu uvuze iby'indege, ibyo ntabwo yagiye. Aho twavanaga mu Burusiya nk'uko Abarusiya batangaje aho ziriya misile zaguzwe muri Ukraine, transita ahantu hagendwa hazwi, bikwereka ko Kagame hari imanza nyinshi cyane yapfukiranaga atangiye kubona ko bizashoboka. Kandi yuke ko Abanyamerika bamubwiye ngo iki b'abasenateri bamubwiye bati warekuye Rusesabagina ko twari dufitanye umubano mwiza ukamurekura wenda no muri cadre humanitaire cyangwa uzamugumana ariko ingaruka uzazirengera. Njye naba ntekereza ko batangiye kujya bamwereka amadosi amwe n'amwe arayabona. Ega buriya hari ibyo baganira teta tete tutamenya, ariko Kagame wumvishije ko avuga ngo abo batubwire ibintu ngo twarwanye intambara nyinshi ariko arabyirengagiza ko mu izo ntambara yarwanye Serije ari Abanyamerika n'Abongereza bamuhaga guhahede ubundi we bakamushumuriza ibyo yakoraga. Bikwereka ko ibyo byose Kagame ntabwo yorohewe mu buryo bwa diplomasi ibya teknikali yiwe no ku kintu dukino yishingikirije kwa lobbying ntabwo tugikora byo nakwasira ko Kagame ari ku buce yisigaye buriya kubera ko harimo benshi cyane banabikoranye bagenda bamwereka uko bizarangira uko bizagenda byo agenda bibona Kagame agenda bikwereka emotionally même fizikuma ukugeza no kuvuga ngo abo bantu ngo nubwo mukorana ibintu ngo n'ubundi ngo birarangira nayo kagutwikira ku ipanu ibyo byose buriya bashaka kukwereka ko muri ba bandi bakoranye bya bintu mu myaka yasize batangiye kumubwira batari ko enough is enough ukabona ko rusesa bagenda amufite nka otage amufite nk'ingwate afite ikindi kintu ashaka kumusabishaho ubona niko akunze gukora nibyo niko mbibona mbona rusesa bagenda amufashe nk'aho ari ingwate kugira ngo yese ape ikindi kintu tutazi ariko tugereranyije tukaba tubibona ko n'izo manza zose tukabona hari ibibazo byinshi n'izo za mapping report nazo bamukwege baba basunika cyane ari izo ndege ashobora kumanipulatinga uriya macro mu by'ukuri ntabwo bivanyeho ko ihano yarazwi ibimenyetso birahari aho zavuye harazwi bikwereka ko Serge Kagame arakomerewe ahubwo niba ari umuntu ufite ibibazo niba ari umuperezida ufite ibibazo ni Kagame kuko bamugeze buriya ngewe Serge tugiye tukunda kuganira buriya kenshi na kenshi hari umuntu ntazigira nibagirwa buriya umuntu bita nyakwigendera Nkurunziza hari magambo menshi hari kote ziwe aka kanya nigiraho yigeze kuvuga ati harya ubona inkende iri mu bushorishori bw'igiti ntago ari ibi bishaka nayiba yifuza kuba ku butaka ikina n'izindi nyama arongera bamaze ku kibazo cy'uko bareze u Rwanda ariko ibihugu byo hanze bikabisibiranya Nkurunziza yansubije ngo ikirego ni ikirego ibimenyetso turabifite ngo kuba bidashoboka none ejo bizaba bishoboka Kagame nawe tujya tumubwira buri munsi ngo ibi byose akora akavuna umuhe akayongeza ubundi iyo tumubwira ngo hari ingaruka kandi so utari rubanda izamubaza akarere kazamubaza nanjye nasubira mu bya Nkurunziza nti kuba bidashoboka none Serge ejo bizaba bishoboka kandi arimo arabibona ko bishoboka afite ikibazo afite impungenge sinzi niba utabibona afite urabona ko mu by'ukuri yageze kuri piramide piramide ugeze kuri urabona ugeze kuri some nta kindi kiba gisigaye no guhana n'ubutegetsi bw'igitugu ni kuriya baramushyigikiye agera iyo agera batangiye kumurirasha arimo arareba hasi agasanga ni kure arabitinya kumanuka kuko nta kintu kiri nko kumanuka ubundi burya bagatangiriye hasi uzamuka nk'uko umuntu bita Mandela yafunzwe 27 akaza kurangiza bamusohoramo aba perezida arangiza neza undi we rero yatangiriye hasi agera kuri some arabize igisigaye arareba hasi akabona ni kure cyane ntazi niba azabanza umutwe cyangwa amaguru icyo ni ikibazo gikomeye nakubwira ko Serge ibi byose tubona mu gatsiko urabibona kandi tuzabikumira bizagorana kuko urabona ko Kamemu politiki imwe irahinduka imitegekere irahinduka kandi ajya amenya ko ajya afata ubutegetsi abaperezida bariho bamaze guhinduka nk'inshuro eshatu zingahe ntabwo azabikavaringa imyaka n'imyaka kandi urabona ko ntabwo ari kera Serge kandi asigaye bica amarenga n'uko abanyarwanda basa n'abadakurikira ariko Kagame iyo mwumvise mu Serivisi asigaye akora urumva kumva Kagame avuga ngo wampa ikindi nikorera Kagame turamuzi ahubwo ari kuri some arimo arareba hasi akabona harimo umwobo muremure
ntabwo ashize igihe avuga ati perezida bumwe mu gihugu avuga ati nabo bavuga ibyo ati perezida bumwe mu gihugu bivuga ko ati muzategereze igihe nzaba ntakiri kuri uyu mwanya amfate uriya mwanya arabizi ko avuyeho ntaho yajya azi neza ko protection afite ari uko ari perezida azi neza yuko kuba atajyanwa mu nkiko uyu munsi ni ukubera immunité présidentielle ibyo arabizi biravuga ngo rwose arifuza ko yajya ku ruhande ariko azi neza ko abanyarwanda bamutegereje bararekereje kugira ngo bamubaze ibibi byose yakoreye abanyarwanda
ariko Serge wibuke neza avanaho Bizimungu ntabwo yamuvanyeho kubera ko yirengagizaga amategeko ya FPR uko yari barayaduze ubundi mu by'ukuri mu bantu bagombaga kuba perezida ntabwo yari arimo keretse avuye mu gisirikare ariko wabonye ko ubwo Karaderi Pointe yari atangiye gukora iperereza ashaka kugira abajyana mu nkiko we icyo yakoze niki yari irengagije ya mame peri ajya gushaka ya ministere diplomatique kare akantu naragafite ariko ikibazo kiriho ni kimwe ayo tujya tuvuga tuti kuki adahamagara abanyarwanda tukicara nako dushobora no kumuha iyo iminite n'iki byose niyo okay habaho ikintu cyo kubuyo bintu birangiye mu byo by'amasezerano habaho kubabarirana nk'uko abarundi bari babigezeho ariko ukabona ko we yumva ko Kalashnikov yayiguriye ariko yirengagiza ko ari imisoro y'abanyarwanda izo mbunda izo za inifomu abo bana b'abanyarwanda bazamurwanirira ngo kugeza ku munota wa nyuma ntaho bazaca ariko teje nk'abandi abanyagitugu bose ntabigize atekereza ko uriya wa Egypte yagombaga kugenda kuri ntabigize abitekereza nicyo kibazo cy'abanyagitugu bose yareba akabona abazepa afite akabona za mashinigani bafite akareba ibifara afite abavuga ati ubu ndakomeye ariko ni ikinya cy'umunsi umwe Serge kandi atangiye kubibona ko birimo birahindukira urebye abanyamerika uburyo basigaye bamufata cyangwa abongereza wabonye ejo bundi ko bangiye gusingiye kujya kuba ambasaderi wenda baracyarwana nabyo hari amakuru mfite ko bakirimo kugerageza ariko sinzi uko bazabigenza birakwereka ko Serge buriya nta kintu kibi nko gutangirira hejuru ukazamanuka nyuma nibyo navuga ibi byaba byiza utangiriye hasi ukazazamuka ahubwo iyo utangiriye hejuru utinya kumanuka hasi ubona kuri we rero ni ikintu ubona adafitemo agira n'ikibazo ya Kagame cyo ku akantu kandigabo kuko batakwemera ko rwose avuga ati you know what imbaraga araho nazigejeje hari igihe byarakundaga ariko ubu ndabona bitagikunze reka nshe bugufi ariko ubona ko ari umusore kuzarwana mpaka kugeza ku wa nyuma ariko politikoma twayibona ko agatsiko ka nta mbaraga gafite Serge narababwiye ngo ko ari abarungurutse niyo mpamvu wumva asaba abantu ngo nibafungure amayoutube baze kuturwanya ntabwo ushobora kurwanya ukuri ukuze uzakurwanya uzarwanya ukuri si ugende wongere uzure rwigara wishe nituvuga ko Kizito yishwe se uzamuvura ni ibintu bidashoboka waba ukandi uzamugarura se ni ibidashoboka abaturage babanyahe basenyeye mu gihe cya covid mu gihe cy'imvura bazongera bubakire ya mazu basenye ntabwo bishoboka ariko cyuma bavugiye bakagenda bakamushyiramo umuntu nka Idamange bavugiye bakagenda bakamushyiramo umuntu nka Kasi bavugiye bakagenda bakamushyiramo abo bose se bazarwanira n'ukuri Serije njyewe nkubwira ngo ikintu bita ukuri naho warwana nako nta muntu uzigera gutsinda kuko wagupfukira na kose igihe kikagira kukigaragaza kuko Kofi yabivuze nyamwisubiramo
ukendele boso izako kumate
niko bimeze ntibijyahinduka ikinyuma gifata esanseri kikagera vuba vuba n'abarobiste ukuri kukagenda buhoro kukazafata imyaka ariko iyo kuhageze mapping report irasohoka
ya urakoze cyane reka rero dusoreze kuri iyi nkuru irebana n'abashoramari mu Rwanda hari abatwandikiye uyu aravuga ati aribariza iby'aba abafite bakagamba amaze iminsi bitaba imana nibyo ntabwo ndi bubigarukeho nabonye John Rich muri iyi minsi nawe azashyingurwa muri iyi minsi nahoze ndeba hano kuri interineti bimuvugaho baragaruka kuri Kagame nyine ukuntu yaje gutangiza ngo Rwanda Development Board uriya Rich mu Rwanda ntabwo ari ibintu najyamo kuko ntabwo dufite amakuru ni ibintu by'imiryango yabo ariko iyo bashyize inkuru online turabimenya tukabibabwira so far navuga ariko ntacyo nabivuga kuko nta nkuru nshyashya ihari kuri aba bantu bapfuye b'abazungu nuwambasaga ati uravuga iki muravuga iki kuri update kuri aba bazungu bacuti ba Kagame bamaze iminsi bitabye Imana nta gishya nabivugaho mureke rero tuzabibabwire ariko hari icyo cyaje kugeza kuri mugora nta kintu gishya ndagira ngo turebe ahantu ubureba mu Rwanda bateze imbere abashoramari b'abanyamahanga ariko birengagije abanyarwanda kibazo ati ni gute wahora uhikaza abanyamahanga ariko abanyarwanda ntacyo ubamarira ahubwo ubatoteza ubashyira amananiza reka tujye twumviye audio mbere y'uko nza kujya kwa Serugendo kumuri Serugendo Deni mbere y'uko tugera tubona ku musozo
Piyush Patel na Rudy Dahilini bamaze imyaka isaga itanu bakorera ubucuruzi mu Rwanda bavuga ko kuva bahagera nta kintu na kimwe kirababangamira mu mirimo yabo ya buri munsi
All these countries I've been going through. Ibihugu byose nagiyemo muri Afurika nabonye u Rwanda ari urwa mbere mu bikorwa remezo umutekano mwiza n'abantu baho bafite ikinyabupfura niyo mpamvu naje gukorera ubucuruzi mu Rwanda Urwanda ni urwa mbere muri Afrika ugereranyije n'umugabane w'Uburayi. Urwanda ni heza.
Rwanda is better.
So you can travel anytime.
Ushobora kugenda igihe icyo ari cyo cyose ushakira. Nk'urugero, ushobora kugenda nijoro ntibakwire telefone.
They will not rob you your cell phone.
Harry Nahimi Hasnen n'abandi banyamahanga nabo bakorera mu Rwanda. Ubuhamya bwabo nabwo bwumvikanamo gushima ibyiza byinshi bahabonye bituma bashishikariza abandi banyamahanga kuza gushora imari mu Rwanda.
Rwanda is a good market for the business. So we started business here.
Urwanda ni igihugu cyiza cyo gukoreramo ubucuruzi. Twe twatangije ubucuruzi bw'umunyu kandi turateganya gufungura uruganda hano mu gihe kizaza. Urwanda ni igihugu cyiza, hari umutekano, kuhaba ikirere cyaho ni cyiza. Rero ndashishikariza bagenzi banjye kuza hano kandi buri munsi mpora mbwira abantu kuza hano kuruhuka ndetse no kwagura Rwanda.
Invest here to make Rwanda big. I'll say apparently at home.
Njyewe navuga ko ndi mu rugo kubera ko njyewe nta nubwo nigeze nishyura na visa. Rero ndashishikariza n'abandi bani ya Tanzania. Mfite bene wacu baba hano kandi nkomeza kubwira n'abandi banyatanzania ndetse n'abatari abanyatanzania barakaza neza muri Kigali. Kandi ubucuruzi hano bumeze neza kandi na leta nayo irabishimira. Meze nk'umuntu uri iwabo. Ndagira inama buri wese utekereza gufungura ishami muri Kigali, namubwira ngo akomereze.
Ishoramari ry'abanyamahanga mu Rwanda kandi rinafasha guhanga imirimo, bigatuma abatari bake babasha kwiteza imbere.
Nishyura inzu, mbona imyenda yo kwambara, mu rugo naguze ikibanza, naguze n'iyeni zo korora, mbega akazi karansayidira.
Bazi guha umukozi agaciro, urumva, baguha agaciro, kandi kuva nanjye gukorana nabo mfite aho navuye, mfite n'aho ngeze.
Hari byinshi cyane unagezeho bitewe n'uko nahuye nabo. Iyo ubuntu burya abasha kuba avuga ati afite umuryango kandi umuryango ukabasha kubaho neza nta kibazo, ukaba ubona mituweli n'ibindi bitandukanye en general.
Bimwe mu by'u Rwanda rwashyizemo imbaraga harimo korohereza abanyamahanga kuza gushora imari mu gihugu, bikaba bifasha u Rwanda kwinjiza amadovize ndetse no mu iterambere ry'igihugu muri rusange.
Batitahuka murabyumva rero abitwa ngo ni abanyamahanga bakorera business mu Rwanda, uburyo wa presinga agatsiko, uburyo kabateza imbere. Reka mere kwa Comrade Serugendo Denis, birababaje kumva abanyamahanga ari bavuga uburyo boroherezwa mu Rwanda mukora business. François araza kubivuga kuko nawe yagiye gushora imari mu Rwanda, uko byamugenekeye ndumva yarabitubwiye se ubwa mbere. Ubwo François araza kumbwira niba ari we wananiwe gukorana na FPR, ariko abanyamahanga bo mu buryo bashima Kigali bavuga yuko bakora ishoramari mu Rwanda bikabahira. Turaza kureba niba François utarakoze finance ye neza, agakora ekonomiye neza, akabalansinga balance ishize kugira ngo aveyo yirukanka. Tuze kureba niba twamukotinga ko tazi gucuruza kuruta aba banyamahanga. Ariko komande ni nagira ngo mubaze abanyamahanga bose iyo bagiye mu Rwanda baravuga bati turoroherezwa, bati hane mu rugo nta nubwo turi abanyamahanga, dufatwa nk'abanyarwanda. Ku muntu ubyumva yakumva yuko ari reality, ahubwo akavuga ati umuntu nka François agiye gucuruza mu Rwanda niwe wananiye kwishakisha ngo yunguke, ahubwo bimunaniye arabreminga system. Nagira ngo rero bwana Serugendo umbwire uburyo ubyumva duhereye kuri testimony z'aba banyamahanga bari i Kigali.
Serije urakoze cyane. Serije reka mbanze nkubaze, ubundi ubu wewe ushoye imari muri Kenya wagenda bakubwira bati dufashe urebe ukuntu wahamagara n'abandi banyarwanda n'abandi bari muri Amerika kuza gushora imari muri Kenya, wewe wavuga ngo Kenya ni mbi, ni ibisambo, amashiringi aragwa, iyo matora aje bararwana abakikuyu, ibyo wewe wabivuga? No,
ahubwo se ni duti y'umuntu waje gushora imari. Ibyo bihurira he nawe?
Ibyo bihurira nawe. Ikindi cya kabiri, twebwe abanyarwanda muri rusange muri rusange dufite umuco wo kwibombarika wo kwakira neza abashyitsi ku buryo hari ibyo umunyamahanga adashobora mu by'ukuri kuba yamenya. Ibyo byo ni ukuri. Ikintu nakubwira ni uko abantu benshi, njye nkunda kubwira abantu benshi baza bakakubwira ati nagiye mu Rwanda ibini, nambwira ati weho ntabwo uri umunyarwanda, ntabwo uri nkanjye, hari izindi reality udashobora kumenya. Twebwe mu muco wacu kera baravugaga ngo serije hari umugani wavugaga ngo umushyitsi ngo akurisha imbuto. Twebwe mu muco wacu umushyitsi tugerageza rwose kwibombarika tukamufata neza, tugakora iyo bwabaga ku buryo agubwa neza, tumugaburira nk'uko mu Kinyarwanda bavugaga ngo akurisha imbuto. Ni ukuvuga ngo nirya mbuto yawe wavuze ngo ntabwo uzakoraho kuko ugomba kuzasubira kuyitera, ugenda ukavuga uti reka nubwo ntacyo guteka gihari, reka ngende mfate muri irya mbuto nshyire ku ziko, noneho tube twabasha kugaburira umushyitsi. Umushyitsi washoboraga no kumwimukira, urabona kuvuga ngo reka muraza ahantu heza agubwe neza, noneho wewe ukaba wamwimukira aho wewe waryamaga ukamureka akaba yaharyama. Twebwe abanyarwanda rero icyo kintu tukizuba. Ikintu baba batamenya gikomeye cyane nuko FPR ikintu kijyanye n'ubutegetsi, ikintu kijyanye no kuvuga ngo wagombye gutangira kuba wavuga ikintu kijyanye no kuba wowe wanenga ubutegetsi bwabo, cyangwa se wavuga yuko bagomba gusangira n'abandi ubutegetsi, ubwo ngubwo guhindutse umwanzi. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, abo banyamahanga baba bazi ko n'ubundi byanze bikunze bo bazagenda, cyangwa se ugasanga biranashoboka ko FPR warashyize n'imigabane mu byo baba barimo gukora, noneho bigatuma babavuga neza. Ikindi yo niyo muri strategy, ubundi iyo umuntu wanashoye icyambere uravuga uti ngewe nzirinda, cyane cyane iyo washoye nko mu bihugu byo mu mahanga, wirinda kuba wakwivanga nko mu miyoborere y'icyo gihugu. Ushobora kuba ari mibi ubibona ubizi, barenganya abantu batubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu, ariko ugakora uko ushoboye ku buryo uvuga uti ngewe ndabyirengagiza, ntabwo ndi umunyagihugu, ngewe icyanzanye ni ukugira ngo ndebe ko nabona inyungu muri icyo gihugu. Twebwira aho twatandukanira nk'umushoramari w'umunyarwanda Serije hano yatandukanira n'umunyamahanga, ni nk'urya mucancuro we wagiye kuvuga ngo agiye kurwanirira abantu ariko mu by'ukuri ubwo butaka atarubwe. Hari ahagera akavuga ati ngewe icyanzanye ni amafaranga, ngewe aba bantu ntabwo ari bene wacu, ntacyo mfana nabo, ntacyo bimbwiye. Hari reality zimwe na zimwe atajya ntiyashaka kuvuga ati ariko abantu bari mu maprizo babayeho gute, abantu bari kurenganywa, cyangwa se nk'umuntu ngo abe yajya mu gutwi kwe yamubwira ati dore dufatwa gutya tubimeze gutya. Ibyo ngibyo nibishobora kuba baravuga ati uyu ni umunyamahanga n'ubundi ntabwo ari bumva agahinda kanjye. Ibyo rero biriya byo baba barimo kuvuga hari byinshi bataba badashobora kuba basobanukirwa, hari devanje badashobora no kwitaho, kubera ko baba bavuga bati twebwe tureba mu by'ukuri izo nyungu. Ikintu kimwe bo bavuze kiri cyo ni uko abanyarwanda turi abantu beza, twagize ibyago bikomeye tukagira abayobozi babi, buno muyobozi dufite Kagame, ariko ubundi abanyarwanda turi abantu bashyikirana, turi abantu bazi kwakira abashyitsi, dufite igihugu cyiza cyane gifite klima iri tampere udashobora kubona nk'ahandi ku isi. Ibyo yavugaga byo nibyo, ntabwo dushyuha cyane ngo bikabije ngo tukenere kuba wakonjesha mu nzu niki, ariko nanone ntabwo tunakonje cyane ku buryo dukenera kuba washyushya mu nzu. Ibyo rero yagiye avuga imisozi myiza itatse igihugu cyacu cy'u Rwanda, ibyo byose ibyo yavugaga nibyo. Ikibazo gusa ni uko twagize ubuyobozi bubi ku bijyanye rero no kuvuga ngo gushoye imari, hari byinshi agiye yirengagiza, ubukene bw'abantu, kuba ubukungu bufitwe n'abantu bamwe gusa. Ibyo byose we ntagashobora kuba yabyanariza ngo abimenye, kuba uburenganzira bwa muntu butubahirizwa cyangwa se ngo abe yakorana na Liza ndetse se nk'uyu munyagitugu uriho navaho bizagenda gute? Ese iyo continuité de la République izakomeza kandi nta gihungabanye? nkiza narize ntaga bashaka kuzikora kuko aravuga ati ntaga arize hagize ikintu kiba buriya hari ukuntu usanga n'amafaranga amenshi baba barayashyize mu mafaranga y'amahanga nko mu madolari cyangwa se mu mayero bakaba barafunguye na konte iri mu kindi gihugu. So ibyo rero ntabwo bo mu by'ukuri bagenda ngo babiremo cyane. Serije ni nk'uko uyu munsi nawe ushobora kuvuga ngo ugiye ngo gukora investissement muri Mozambique muri Zambia mu by'ukuri kandi ugafungura na konte nk'ahantu muri Amerika urumva ushobora kujya kwicara ukavuga ngo ariko ngo abantu bari muri prizo z'ibyo gihugu bafashwe bate babayeho gute kuko ntabwo ari bene wanyu. Akenshi ushobora no kutabimenya kubera yuko ntabwo ari byo bintu bishobora no kukuraza ishinga wowe ntabwo ari bene wanyu ntacyo upfana nabo. Ibyo rero niyo mpamvu nk'abariya bo babavuga biriya bavuga narekeraho kugira ngo na mugenzi wanjye we aduhe noneho navuga ngo ikise n'ubutumwa bujyanye we rwose ubutumwa buri direct bujyanye na testimony ye y'ibyo yabayemo yashoye imari mu Rwanda nk'uko wabivuze. Urakoze cyane Serge.
Urakoze cyane ndemeranywa nawe rwose kuko n'ose ubungubu unjyanye mu gihugu runaka najya kumenya ibireba n'uburenganzira bw'abaturage muri icyo gihugu nge ndebe inyungu zanjye nabona inyungu yinjira kuri konte yanjye nkavuga ni alhamdulillahi nakize. Uravuga ati alhamdulillahi nakize ibindi bisigaye ntabwo bindeba ntabwo mba nagiye gukora politike cyangwa kureba uburyo imiyoborere yayo ikora nge ndeba ko konte yanjye imibare igenda bitandatu igenda ibyibuha izamuka nyine ibindi ntabwo biba bindeba. Reka profesa wamutuye mungu wowe ufite testimony yawe kuko wafashe icyemezo ujya mu Rwanda ujya gushora imari ujya gucuruzayo ujya guteza imbere no guha imirimo abanyarwanda barakunaniza uvayo uragaruka. Uyu munsi mubaje nti duhe mu ishusho ngari ibyo abanyamahanga bavuga bari hariya ndumva ari we wabivuga kurusha njyewe cyangwa abandi bose babivuga kuko ibyo abanyamahanga bavuga nawe wari urimo hariya mwarahuraga nabo bashoye imari za incentives babaha n'uburyo bababwira bati muhamagare bene wanjye kuza mu Rwanda ndumva uri umutangabuhamya. Ariko nagira ngo ahangaha umfashe unambwire impamvu babwira abanyamahanga guhamagara bene wabo bakanashima uburyo babayeho mu Rwanda kuruta abanyarwanda bari muri Rwanda. Erega ubukungu cyangwa ubucuruzi ntabwo buje ku gihe cya FPR. Ubucuruzi bwahozeho ishoramari ryahozeho ntabwo ari FPR ifite formule y'ubucuruzi mu Rwanda n'ishoramari nk'aho bitigeze bibaho. Ijambo ni ryanyu kugira ngo udufashe utubwire wowe uko ubibona muri kino gipindi cya RPF Inkotanyi.
Serge burya abaye ikintu abantu bagomba kubanza kumenya iki kintu cyo kuvuga ngo doing business mu Rwanda ngo igihugu ni icya mbere bari abantu iyo uje uvuga ko uri umwimbisiseri barakuresaresa. Iyo uri umunyamahanga ntuzereje hari ikintu ugomba kumenya nk'abariya bagenda ari abantu bafite amamiliyoni menshi rwose wari uzi ko baguha n'abana bo amayesikoti y'abana b'abasuriyetuna cyangwa bariyetuna baguherekeza mu ngendo zawe zose kujya muri banki ahantu hose kugira ngo iyo imaje igumane ya serivisi baguhaye y'umutekano n'ibiki. Bo iyo ukirimo kujya kumanura ibintu nta kibazo bakugiraho rwose. Ubanza umaze uti abantu batangiriye muri ntuza muri pariki muri yabita pariki industriyeli hariya inganda zimukiye mu Munyandungu aho bitega kuri 12 muri kuri wa musozi wa Masoro. Ba bandi bose baracyahari abenshi basubiyeyo ariko bo mu mibare baba bafite bavuga bati tuzamubwira ze tumukurure tumuresarese wenda baya nawe wenda abageni aze niba yubatse urwo ruganda naho tuzajya kumunaniza nyuma y'imyaka 5-10 nta kibazo tuzagira kuko azabisiga nta mapine bifite. Kandi kubera ko n'agatsiko kaba kagusabyemo na sheyazi hari igihe utagifite choice yo kubemerera ibyo ugomba kubemerera ariko bariya banyamahanga biroroha cyane urumva baramuzana bakamubwira bati wowe uzajya uzana ibingibi Christo Venture icyama ifitemo shares binini urabizi ko nta mafaranga baguha bagusaba shares nk'uko mubona bariya abantu university ya Gitwe yanze gutanga shares bakamufunga nk'uko mubona Rwigara yanze gutanga shares mu Ruganda bakamwica bakarutwara ubona ko nk'uko babikora. Ariko abanyamahanga bo iminsi ya mbere barabaresaresa bakabinjizamo neza icyo kintu cyo rwose ntakibazo ugira ariko seje tegereza ibintu bizagere muri majeri nibwo uzamenya ukuri kw'ibintu bariya bose babatangira babwira ko imyaka itanu ya mbere hagati y'imyaka itanu n'irindwi babwira ko nta misoro bazatanga ariko iyo myaka imaze kurangira bagaruka Rwanda Revenue ikaza gukubita rezariyere niho bose baturikira imitsi niho bose basohoka bakimu bakubita rezariyere y'imyaka irindwi warakoraga wagura uruganda uko wagura ibikorwa byawe bagukubita iyo myaka yindi wakoze uzi ko uri muri ya icya kintu twita ngo bagusonera ugahita ukubitwa n'inkuba benshi barahombye basubiye uganda abandi basubiye bari abahinde basubiye muri kenya bari bazanye inganda zabo cyane cyane mu nganda zikora ibijyanye n'impapuro ibijyanye na plastike bari hari imasoro bari bahari benshi cyane wumvije nk'uriya ko uriya ngo acuruza umunyu bereje mu rwanda kera buriya niwe wayibuka kwagiraga abacuruzi bajyaga babaho ukabuzi ko tuvuge wenda umuntu akabuga yibanda muri ibi ukabuzi ko umuntu nka rwigara ati mu itabi ukabuzi ko umuntu nka myasiro yibanda muri biriya ukabuzi ko mironko aba muri bino akaba no muri bino buriya mu rwanda nta muntu bajyaga baha gucuruza ibintu byose wasangaga ari umuntu upfumiza umuceri akaba ari umuntu umwe ni na gupfe bakorana undi akaba apfumiza umunyu undi akaba akora za telefone asakirwa bakora ibi ku buryo usanga gutumiza ibintu babisaranganya atari nka kuriya bagenda bagafata umuntu umwe uzaraba impamvu bakunda abazungu babavuga sheyazi ku buryo bworoshye byanze bikura urayibona bari abantu rero nk'uko nakubwiye abonye imanza zijya zikunda kuba wigeze kubona nka bari abashinwa bagiye gusura mu rwanda uriya bita nani Denis Karera muri umuntu wa Businge akaba kateni pasenti y'amamiliyari tutazi umubare Kagame yakumva ko ari abashinwa baje gushora nawe akababwira agatumiza abashinwa dushaka kugira ngo mumpe teni pasenti umushinwa ati no Denis Karera twara yamuhaye nicyo cyagiye bamufungaga bajya babaza mukuru we bajya bamubaza bati n'umuntu wawe ari hehe ntiyabivugaga kubera ko yazi icyo azira ikese ya mumuntu wa nyamvumba mu mazu iminsi imukurikirana yabari yabaturikishi bari babonye tenda niyo mpamvu nawe bamusabye ibya teni pasenti miliyari hafi eshanu esheshatu urabona ko muri abanyamahanga ikintu babakundira nta kindi ni uko bo babategeka ibyo bashaka kandi iyo warangije kugeza kuri tere bakugejeje warangije kubaka izo nganda zawe izo bizinesi zawe warangije kuzifungura you don't have a choice sheya tuzagusaba uzazitanga cyangwa se uruzinge byose uhaguruke ugende reka mwibuke ko ntubone totari ibagaruye muri biriya banza umbwire ukuntu totari bayirukanye muri za bibiri totari Kagame yayirukanye azana yinji nahereza agatera imanza zabaye
ariko gatera according to information afite nuko gatera n'ubundi yakoreraga totari mu rwanda ariko Kagame aramudituruna ariko ubundi yari ahagarariye totari mu gihugu
yari ari hariya bya nyuma y'intambara ariko noneho Kagame we kubirukana yashaka kuzana injini kugira ngo noneho ayifate ku kompuritire ubundi totari niyo yari ifite tenda niyo yari ifite isoko ryo guha indege zose zigwa i Kanombe benzine n'ibijyana nabyo byose urumva rero Kagame iryo soko yari itagetingaga birukana totari bazana injini kugira ngo bagire gute aho nuko afata iryo soko urabona ko we agumya kugenda yishakira abantu b'abanyamahanga ashuka by'igihe gito ubonye ko avuga ngo uratembera muri kigali ngo ntibakure telefone ntibagire gute nisakira irego muri kiriya gihugu gukora ku munyamahanga kubera ko FPR bitagetinga umunyamahanga ngo azahamaga undi munyamahanga bazabashuka bagwahoga bati tuzabananiza mu misoro nyuma y'igihe runaka imyaka icumi bazabita Christo Venture ibifate niko naho babibara ubonye ko bageze kure naho ubonye b'abadamu bafunze ngo basetse umunyamahanga ngo bamukunze mu misatsi umunyamahanga si ukumukunda ahubwo burya umuntu amenyereye mu zungu anarara aba ari umuhanga cyane ni iki yakora kugira ngo akurure ba bandi b'abarezi batari babimenye aka kanya katari irimo iraregereza katari barayishutse iraziza muri gahunda z'indege ikibuga cy'indege barabibonye yiza kwirotruva igomba no kugura sheyazi muri rwanda ye kubera iki hari abo barangije gushyiramo baba bagushyize muri kondisiyo uba mugiye kubura mwese cyangwa se wowe ufite uburyo ugashyiramo bikwereka ko si ukuvuga ngo ni ugukunda abanyamahanga ahubwo ni uko abanyamahanga babaka za teni pasenti mu buryo bworoshye batangira no gukura bitangiye kugenda icyama kikabaka ayo bashaka ku buryo bworoshye abanyarwanda rero biraguye cyane bose barabakenesheje turabizi ariko naho kuvuga ngo abanyamahanga ni uko FPR bakoreramo bamwe na bamwe muzajya mubona mugira ngo ni FPR ni abanyamahanga baje kwemviza mwarayibonye
mubijyanye na zamuko for example n'uganura ya muhindi na kare ya kamubazi ntabwo ari we nawe ari hariya afite abandi afite wa mwana wo mucyama bakorera ugasanga donc urahari nkaho ari wowe donc represent your company baragenda bakajya nko mu buhinde bakazana umuntu cyangwa kino kazana umuntu akaza amafaranga barafite cyangwa nabo akazana amafaranga bigakorwa byitwa ko ari ibyanaka kubera ko babyambuye undi muntu bo ntibagaragare mu ishusho yuko aribo babigumanye ariko bakabiha wa umunyamahanga we bagaruka inyuma bagakura amakonti randi aho bavuga uti amafaranga ajyanwa mu makonti aho tutamenya nk'uwakubwira amafaranga motipeni mu bijyanye n'urukerogero ntabwo ushobora kubona ahantu ajya amakonti ajyaho ntawe yaza nta muntu ujya uvuga ngo twinjize aya twakoze aya ntawe ufite ikibaho bikwereka ko reza ariya makompanyi yose akomeye ntawe ufite ikibaho ariko ibi biratuka usanga babiha abanyamahanga kubera iki hariya ni abaryaka ariho serivisi dufite abategetsi badakorera abaturage buri wese niba minisiteri igiye gutanga tenda areba aho azarira ntabwo ashobora gukoresha umunyarwanda kubera ko bizarikinga bikagera ibikuru so icyo bakora ni iki niba ari muri ewasa baragenda bagashaka umuturukishi umuturukishi araza bakamubwira ibyo bamubwira bakamubwira ayo azabaha yabyemera abona azungukamo we icyo bashaka ni amafaranga akabahereza abandi bakagenda icyo kikwereka ko rero si ukubakunda ahubwo ni ukubakoresha kugira ngo bashobore kubaka za ruswa kandi bibaye na ngombwa ko babisigarana bikaba byaborohera kuko ari amakompanyi menshi cyane yatangiye muri hariya biri muri inganda imasoro kuri 12 aka kanya bose basubiye za Kenya basubiye za Uganda kubera ko baba bashukishije cya kintu cy'imyaka 7 ya rentabilite bakubeshya ariko ya myaka 7 bazayigizamo bagasubira inyuma bakagukubita rezariyere ya myaka yose kandi we warubakaga wenda hagiye usanga mu Uganda kurwubaka bigufata imyaka 2 kugira ngo rutangire gukora ariko wamara kubihageza hari igihe umuntu afite amafaranga ahagije aziriya za totari bamwitana agahita agenda akajya Uganda bakamuha amafuta agatangira gutukura ariko hari abandi baba bubije yo kuhaguma bakanasingiza bumvise ko ari propaganda ngo ngiye ntembera mu muhanda ngo ntibanyiba telefone ubundi ngo ngiye ngo narahakoze ngo naguze ihene ubwo ni bitanete n'imwe bya Kagame bakubwira ngo kuva Kagame yayobora ngo ufite ingurube bamuhaye ikibwana cy'ingurube urumva ko ni za propaganda zo kwerekana ko abanyamahanga bafata neza
ahubwo ugize neza kunyibutsa ikintu bita ngo kazi ni kazi umuntu avuga ati uyu munsi mfite uruganda cyangwa mfite busheri y'inyama ati natangiriye ku ifoto ndeba inyama ku ifoto none munsi ndabaga nk'ijana ingurube 10 cyangwa ingurube 100 bati sinjoro ati natangiriye ku ifoto gusa ndeba inyama uburyo babaga ati uyu munsi ndabaga nka seriva abantu 1500 ku munsi ukavuga ati ishora gikuye ngo nahereye ku ifoto gusa ndeba bati kazi ni kazi
nzakubaze kuzi ko kera kicira ko tubizi abantu babaye mu gihugu barabizi twajya tumenya ukavuga uti igisenyi umukiri uhari ni naka icyangugu abakire bahari ni banaka ni naka na naka ikibungo ni abantu bakunda gucuruza imyaka abantu bakize bahari twabaga tuzi ba Rwabukamba mvuye nk'urugero twabaga tubazi bariya bacuruzi bose b'ikibungo twabaga tubazi ugasanga muri domene zose twavuga tuti mu myenda tuzi runaka mu bijyanye n'ibiribwa mu bijyanye n'imiceri cyangwa ibicuruzwa tuzinaka mu bya konsitisiyo tuzinaka aka kanya wambwira umuntu utari umushumba wa FPR wambwira ngo yazamutse umureba afungura butike agura kamyoneti aramanuka agura ikamyo ava mu cyaro nk'uko twabonaga ba myasiri bavira urindo hariya agataka ka butike akaza ikigaragaza gucuruza bamubonaga nk'uko twabonye bakavuga bava iriye bakaza bakamanuka bakaza muri Kigali na banyanzu be bariya bose bagacuruza ukababona icyo kikwereka ko Serge bariya abantu ukuntu bakora ntabwo bakorera abanyarwanda biriya byose byagombye kuba bikorwa n'abanyarwanda twari dutangiye kugira inganda zishingwa n'abanyarwanda twarabiboneye ko byazaga none igiye kwifashisha abanyamahanga ni abaza kuvoma rubanda kandi bavoma batwara iwabo ntabwo bavoma badusigira ibyo nabyo bagomba kubibona abanyamahanga hari igihe usanga bakora ibintu byagombye kuba bikorwa n'abanyarwanda ugasanga baradetaya ugasanga umunyamahanga arimo aradetaya telefone biriya ntabwo ari byo yakagombye kuba umunyamahanga aza akagarukira gusa ku mugorosisite aranguza burya kera harabazaga bakaranguriza ku nyanja hariya Mombasa cyangwa Dar es Salaam amakontineri akamanuka baba bacuruzi b'abagorosisite bo mu Rwanda b'abanyarwanda nabo bakajya kurangura bakaza nabo bakaranguza abandi
ariko uyu munsi wa none kujya kubona umuhinde aradetaye kadetaye agatanga n'ikiro kimwe cy'isukari wa munyarwanda simuteganyirize icyo gihe utashyizeho polisi ziproteje abanyagihugu nabo kugira ngo bazakure ntabwo azigera bazamuka niyo mpamvu aka kanya utakibona abanyarwanda bazamuka uzigeketswe uw'icyama bagushyizeho uri umushumba byose biba bihari ari gukorera mu by'ukuri ntara y'abajide bagatera abandi bose nuko nguko bimeze ariko wareba ukavuga uti gushyira imbere abanyamahanga wirenganyije abanyarwanda ntabwo uba wubaka igihugu kubera ko abanyamahanga bo inyungu babonye bazitwara iwabo icyo ni ikintu tugomba kubanza tukamenya inyungu babonye bazitwara iwabo ukavuga kajugari no ntekereza ko atari polisi nziza ariko harimo n'ubushukanyi kuko n'ababigenderamo ni benshi sereje uwo ugereje hariya warangije kubaka ntabwo biterura kandi bagukubitisha ya ntwaro yabo ya Rwanda Reveni ndakumenyesha ko ufite uruganda barakubwiye bati imyaka irindwi ni yarasabilite kugira ngo uzatangire gusoresha uhagaze neza bagahita basuzuma imyaka irindwi sereje ayo washyizemo yose ubu barimo nk'inshuro ebyiri barusigarana neza utavuga ariko hagati aho hari imanza nyinshi ziri mu rukiko ubucuruzi i Burayi hariya hari imanza nyinshi cyane baburana sereje ntukajya ubona buriya igihugu cy'u Rwanda gifite imanza nyinshi z'ubwesikoro abantu bagiye bajya gushora kampani zagiye zijya gushora zigashora mu kintu barangiza bakagihereza abandi ariko tujya tuvuga ngo ni ukugira inkumi ukayishingira abagabo benshi wajyaga wumva abantu bakunda kuba afite nk'umukobwa akamukosha inshuro eshatu enye eshanu bari abagabo niko bameze baguha tenda ejo mu gitondo bagahita bayikwambura kandi bari watangiye imaze gushyiramo impamvu nka makumyabiri ku ijana bya bindi batangiye bikabipfabuza ntibabura rezarigima bitwaza ibiki byose ntabwo wabubahiriza ibi n'ibi ubuziranenge ibiki se ubona ko ibyo bintu bigenda bihombya igihugu kubera ko hari imanza nyinshi bagenda batsindirwamo sereje ari nayo mpamvu ubona bya hato na hato mugenda mubona bazamura amataxezi basorete abantu ku ngufu burya hari ibihano byinshi bagenda batsindirwamo mu manza zitandukanye batajya banavuga n'ibyo yagiye nyamubwira sereje n'ubu ngubu hari amadelegasiyo aba ari muri izo manza z'ubucuruzi mpuzamahanga baba babaziza kutonora cyangwa kutubahiriza amasezerano baba baragiye bagirana n'amakompanyi amwe n'amwe babaha ibi amatenda barangiza bageza hagati bakayabambura abira bajya gukora abasebri koko bakabaha imihanda barangiza iri hafi kurangira bagahita bayibambura ngo ntabwo bigize bubahiriza igihe ntarengwa ariko mu by'ukuri ari ubwambuzi bugaragara ko baba barabipanze kugira ngo navuga ko ari ubushukanyi bakora kugira ngo bareshye abandi baze ariko mu by'ukuri biriya ntabwo ari ibintu bitinda ntabwo ari ibintu bitinda nk'uko tubibona mu Uganda aho Museveni agenda akavuga ati mwebwe muze turabaha n'amafaranga Museveni we ubonye ko agenda yahamagaye nk'abahinde bose umuntu wigeze kugira se cyangwa se wabo cyangwa mwene wabo wacururizaga muri Uganda naze turamuha kapitali atangira acuruza urabona ko biba bitandukanye ukureshya abantu ugira ngo bakore no kureshya abantu ugira ngo bamve uko bafite Kagame udafite icyo ufite ntabwo yaguha kapitali kuko babizi ko n'ibintu bitazaramba nk'ubu yari ucuruza umunyu yasa mu Rwanda ntabacuruzaga uwo munyu of course arahari ariko hari abamushaka kugira ngo bamurireho na za porusantaje ziba zihishe wakomoje ku makonti bari abayobozi ba minisitiri b'ubucuruzi cyangwa b'inganda baba bafite ku ruganda kwa ruraba ariko hari ukuntu buri kwezi hari amatransakisiyo agwa ahantu mu makonti yo hanze nuko bakora niyo mpamvu bakunda abantu bavuye hanze kubera ko bo kubaka ruswa biraborohereje
François urakoze cyane iminota iraturangiranye murumva barambwira nyine ko amasegonda turangiranye munyemere dusoze kandi mbashimire uko mwitabiriye kino kiganiro muri benshi nshimire abakunzi baraditabuka nyine baba badukurikiye kandi hano bafite ubwisanzure n'ubwo tuba tuganira ku ngingo twabazaniye nabo bagera aho bakajya mu zindi deba zabo ntacyo bintwaye iyo baganira mu mahoro rwose nta batukana mu bwisanzure bwa freedom of speech mwese rero Jove wa Mungu n'abandi mwese mwo muri kumwe ahangaha mwese Black Lives Matter n'abandi hano hari abantu nzaha award Black Lives Matter na wa Mungu rwose muzambwire tubahe award kuri raditabuka kuko mutanga umurongo kandi niyo abantu batarinye mugenda mubagarura ku murongo Burundi bwiza we ntabwo nzi uko namushimira hari abantu benshi cyane rero muri chat room hano babatanga nyine babwira abandi tuti tuganire kuri ibi kandi baranaducharenjinga turabyemera badiwe ntabwo turi aba experiment byose abenshi nababwira muri chat room niyo mushaka kuza namwe muri studio mugatanga ibiganiro amarembo arafunguye abenshi tumaranye imyaka myinshi rero twavugaga imyaka 10 muri iyi minsi tuganira abenshi bati twe uzaduha ijambo ryari nta muntu umwe dusubiza inyuma niba wumva ushaka kuza gutanga ibitekerezo rwose wambwira tukakuzana ukava muri chat room ukatanga ibiganiro nawe watwungura izindi nama harabambwira bati sebaje utubwira abakristu bati kareme nziza rwose igitebo cyiza aho abakristu bemera umunsi mwagiye arya ni uyu munsi nduva mwasizwe ivu nduva ko nabyita gusigwa ivu baravuga ngo bemera kuzatura mu gitaka ndabyibuka bati kareme nziza nibyo ejo hari madigra icyo bita Fat Tuesday rero igitibo cyatangiye munsi nababwira ari igitibo cyiza muri iyi minsi 40 tugaragaza urukundo tugaragaze gukundana no gushaka ibisubizo byo gukunda abanyarwanda kuko burya nubwo tuba ngo turi abakristu tugiye kuvuga ngo turashyira ibyo bibiliya itubwira ariko dukunde bene wacu dabo twitangire bene wacu nibo mbabare zacu bimwe bavuga muri bibiliya bati niba hari umuturanyi wa buraye nawe ugira wigomwe yesu bishyire mu bikorwa bya bene wacu b'abanyarwanda byanyereka ko dufite urukundo kandi twumva ijambo ry'imana kuruta ibyo twusoma muri bibiliya n'ibitabyumva ejo ni navuga kuri Kagame uvuga ngo David Kagame aramuzi cyangwa azi ibyo avuga mureke rero tubishyire mu bikorwa byacu nk'abanyarwanda dukundane kuruta kuvuga ngo biri tubwira ibi n'ibi kareme nziza rero tuzabigarukaho wenda mu minsi iri imbere niyo agira abashaka kubiganiraho mwe bazabigarukaho François urugi ufite ijambo nagira ngo uhe amasegonda 30 usoze nitenjya kwa Deni kuko minota yaturangiranye kandi ngo ushimire ku by'umwihariko kuri mugoroba kuba twabanye ijambo ryanjye dusoza
murakoze Serge nanjye nakuza nongera kubwira abanyarwanda ko bagomba kumenya ko ubugabo buharanirwa kandi bwihabwa nta mugabo ubohora undi nababwire nti nzajya mbisubiramo inshuro nyinshi Nkurunziza yarabivuze yadusigiye iyo kote uno munsi bishobora kuba bidakunda ariko nakugaransisa ko ejo bizaba bikunda ibitugora uyu munsi nakwemeza ko ejo bizaba bishoboka kuko nshobora kuvuga ngo Kagame abanyarwanda yayoboye mu myaka 10 ishize uyu munsi bamwe ntabwo yakongera kumbwira ko abo bagifite nkaba nabwira nabo mu gatsiko biba nibo mbona binareba cyane ukababwira ngo at the end of the day bajye bibuka ko twese turi abavandimwe ejo bundi Vode yaravuze ati umuhutu yandika amateka umututsi yayandika kugira ngo n'ibihugu bitandukanye twababwira ngo nyamara igihe cyaba kigeze kugira ngo handikwe amateka y'abanyarwanda as a nation atari ukuvuga ngo handikwe amateka y'agatsiko akanaka kaba kayoboye igihugu twababwira ngo nkeka ko byaryo byose ntari rarenga FPR ifite byinshi ubwo nshaka kuvuga ngo yakagombye gutanga inda ya bukuru nkeka ko nta byinshi isabwa kuba twasaba ukwishyura ukizana kuba twasaba gusaranganya ibyiza by'igihugu kuba twasaba kudahohoterwa kuba twasaba ko abanyarwanda bagira uburezi bwiza bagira ubuzima bwiza bagira gukora hatagize uhezwa bagira gucuruza hatagize uhezwa buri wese yagira uburenganzira ku mutungo we ibyo byose nkeka ko ari ibintu byoroshye kandi umunyarwanda wese yaba yumva ko ari byo duharanira n'abibwira ko bazacecekesha ngo abantu tuzababwira ngo uko bizagenda kose nta n'umwe wigeze ashobora gucecekesha ukuri kuko ukuri nawe wagupfukiranana ejo cyangwa ejo bundi kurazamuka kubera ko ukuri kwamara ukuri kugumya ari ukuri kandi ikinyuma cyo kiba igihe gitoya ukakirisha igihe gitoya ariko iyo kivumbuwe uta agaciro kandi kuko mugenda mubibona ko FPR ikinyuma cyari cyarayihiriye ariko nk'uko bavuga ngo ikinyuma ukirisha kabiri bwacya mu gitondo ko wakuri kukagaragara kandi nkabona ko abanyarwanda barimo kugenda basobanukirwa n'ibi byose tuba turimo ariko twongere tubwire bariya buzi ba FPR ko bagomba kwibuka ko twese turi abana b'u Rwanda kandi igihugu dufite ari kimwe ari u Rwanda nta n'umwe wakagombye kurukumiramo undi nta n'umwe wakagombye kuba akamana ku bandi banyarwanda kuko tubizi ko nta myaka 100 uko bizagenda kose FPR igomba kumva ko kiriya gihugu tuzakibanamo kiriya gihugu tuzagisangiramo ibyiza n'ibibi Serge murakoze
François Mutemungu ndagushimiye kandi amarembo arafunguye igihe cyose uzumva hari tujya kutuganira wambwira ufite abakunzi benshi kuri radiyo nari maze iminsi nyine bambadoringa nyine bambwira bati François uyu munsi rero wabonetse kandi uduhaye ikiganiro cyiza wakoze cyane komeje serugendo nagira ngo dusoze ariko hano reka maze ntumikire abagenzi bacu badukurikiye hari abagenzi bacu bari muri Mozambique uyu mugabo mureba kuri ku ifoto baravuga ko nawe ngo ari mu ntore ubutumwa buragira buti mu gihugu cya Mozambique abacuruzi b'impunzi z'abanyarwanda bahiye ubwoba kubera kwikanga antikegeme inkotanyi none nyuma ya Benjamin Ndagije undi munyemari ukomeye witwa Albert Nzaramba yagiye gukubita inkoro hasi Kigali kandi ngo yaba yarajyanye n'izindi ntore nshyashya eshatu anyway njya mvuga nti ushaka gutaha ushaka kugenda mugiye mureka agende nicyo mugomba kumenya ni ukureba umutekano wanyu ababangamira umutekano wanyu nibo kibazo naho umunyarwanda ushaka kuvuga ngo aragiye mujye mureka agende rwose ntibikabe ikibazo kuri mwebwe ashobora kugenda bikamuhira ashobora kugenda bikamubera bibi ntabwo ari ikibazo cyanyu uyu rero ngo yitwa ndera nayo matwi babwira ariko reka ndonye ndebe ngo yitwa Nzaramba Albert umunzi w'abanyarwanda rero cyangwa abacuruzi muri Mozambique ngo bahiye ubwoba abagenda ni mureke bagende bareke bagende nyine nko hari indirimbo ivuga ati bareke bagende ikingenzi ni ukumenya ngo mwebwe mudenonse ibikorwa byabahungabanyiza umutekano wanyu naho ubundi ntawafata umuntu ati wigenda mugomba kugira ubwo burenganzira bwo kureka umuntu aka na Benja yari agiye mutegereze uko bizamugendekera Benja nyine Ndagije yari agiye n'abandi ariko ndabwira impunzi muri Mozambique ariko rimwe mugomba kwimenya nyine aho mutuye mukareba sekirite yanyu niba yugarijwe mukabwira n'inzego z'umutekano ariko tuzi neza ko uyu munsi abanyarwanda baragurishijwe nyine nta muhanga arashimutswe babwira abantu ko ari mu nzego z'umutekano baravuga ngo ari muri polisi ari mu cyo yasigariye kugeza amagingo aya ntawe uzi niba naho washinguye niba kintu ntitubizi ariko ntimugire umuntu rwose utunga agatoki ndimo ati yagiye i Kigali mumureke agende ariko niba ahunganye umutekano w'abanyarwanda namwe mureba uburyo mwigururwanaho komeje nsaba kugenda nyango dusoze nyuma y'iki kiganiro nawe ubutumwa watanga dusoza kandi ngushimire ko twabanye ntabwo ari by'uyu munsi nuko bisanzwe biriho tubana mu bindi biganiro kandi umaze kumenyerwa n'abanyarwanda benshi ku busesenguzi kurebana n'ubukungu cyane nagira ngo ushime kuri mugoroba ko twabanye niba ari ubutumwa ufite usorezaho tugasoza ikiganiro cyacu cy'umugoroba w'ejo muri ryanyu
urakoze cyane Serije urakoze kuba wari wantumiye kandi nagira ngo nshimire na mugenzi wacu Francois nibyo koko wagira ubusesenguzi bwiza hashize igihe gito yavuye mu gihugu ku buryo hari n'ibindi byinshi byo mu gihugu mu by'ukuri we aba yarabashije uretse no gukurikira nk'uko abantu bakurikira babaza abandi cyangwa bari hanze ariko we yanagizemo ubwo bunararibonye Serize njyewe nasoza mpa ubutumwa abanyarwanda bwo mu by'ukuri guharanira kwanga ikibi cyangwa gukoreshwa ikibi ubivuze neza nk'uwo muntu bari kwerekana ngo waba wagiye mu Rwanda yari umucuruzi hariya muri Mozambique rwose nk'uko ubivuze neza ikibazo twese turi abanyarwanda twifuza gutaha mu gihugu cyacu ikibazo ntabwo ari ugutaha ikibazo ni ukugenda gukoreshwa ikibi ubutegetsi iyo bwabaye bubi butangira gukoresha abandi banyarwanda bubangisha abandi banyarwanda bubateranya ibyo bintu rero niba twebwe dushaka kwibohora tugomba mu by'ukuri kubyanga icya mbere tukumva yuko akababaro ka mugenzi wawe ugomba kukagira kawe ibyishimo bya mugenzi wawe ukabigira ibyawe tukaba hari ibyo abanyamerika bito mu cyongereza bavugaga ngo I am sisters keepers niba wumva ko ugomba kureberera umuvandimwe wawe nizera yuko utakwifuza ko hari ikibi cyamubaho none twatwe tukazagira uyu muco wo kumva ko turi bamwe tudashobora kuba twabona ibintu kimwe cyangwa ngo twabyemeranya kimwe ibyo ngibyo ko bitaduhindura abanzi ibyo rero nibaza ko twebwe turi hanze ari twebwe byagombye no gutangiriraho kugira ngo kuko niba tubyifuriza igihugu ari byo dushaka kuba twaza igihugu mu gihe twasimbuye FPR tunenga FPR kubitara koza akaba ari nayo mpamvu twifuza yuko dukora n'ibishoboka byose kugira ngo ive ku butegetsi ubwo rero tugomba gutangira kwerekana yuko ibyo tuvuga natwe ari byo dukora tukumva ko akababaro kabandi ari akababaro kacu tukakumva tukumva yuko umuntu kuba atavuga rumwe natwe cyangwa se ari byo mudahuje atabaye umwanzi wawe ko ibyo ngibyo rwose ari nta kibazo kinarimo ahubwo ari na byiza kuko burya la diversité niyo inabyara progress inabyara kuba abantu bagenda bongeranya ibitekerezo bigenda bitandukanye none ugasanga habaye progress ari intambwe bateye nibyo rero serije narangiza ngira ngo abanyarwanda twese guhera kuri twebwe itubere nka reflection dutangire natwe tubyitoze tubyemere none ibyo tuvuga ibyo twifuriza abanyarwanda tutangire tubishyire mu ngiro urakoze cyane
urakoze cyane Comrade Denis Rugendo urakoze cyane Comrade François Mutuye Mungu dushimire abadukurikiye live tunashimire abadukurikira ambifere kandi tubasaba ko batwandikira ibitekerezo byabo ku ngingo twaganiriye kuko ikiganiro ni icyabo ntabwo ari icyanjye cyangwa François na Denis ni cy'abanyarwanda muri rusange icy'ingenzi ni ugukunda u Rwanda no kwitangira abanyarwanda icy'ingenzi ni ukureba uburyo twakina imbaraga hamwe duharanira impinduka nziza buriya njye ntekereza buri gihe niyo ari kuri radiyo bavuga ariko poromire yo kugira ngo abanyarwanda tugere ku gisubizo gitomoye kandi cyiza yaba iyihe njya nsanga n'abanyapolitike bacu wenda babyirengagiza ariko umunyarwanda ubwe yari akwiye kujya atekereza ati twabigeraho dute tukagera ku Rwanda rwiza twese amoko yose nyabutatu nyarwanda abahutu abatware abatutsi tukava mu gihugu kimwe dufite uburenganzira bumwe twubahana hagati yacu igitekerezo cyiza tukagishyigikira cyaba ikimutu tukagishyigikira cyaba ikimutu tukagishyigikira cyaba ikimutu tukagishyigikira n'icyo umunyamahanga wahawe ubwenegihugu tukagishyigikira ibitekerezo bifite akamaro bigahabwa ijambo kuruta kumva yuko twiyumva muri constituency zacu akenshi ziba zifite n'amafuti menshi bisaba abanyarwanda rero bafite commitment bisaba abanyarwanda bafite imyumvire itandukanye kandi ni mwebwe tubwira ni mwebwe tuganira mufite ubushobozi n'imbaraga zo guhindura ibintu mu gihugu cy'u Rwanda ntimukabone gusa tuba ngo turabwa n'abanyapolitike ariko rubanda abaturage mufite imbaraga mutazi kubyaza umusaruro mutangire mutekereze rero ariko muri izo bure mvuze umunyarwanda wese agabwe ijambo ataravuga ngo ni ubwoko bumwe ni agatsiko kamwe ni abantu bamwe umunyarwanda wese agabwe ijambo agatanga igitekerezo kikubahwa nubwo kitagira imbaraga ariko bakamutega amatwi ikintu tuvuze mu banyarwanda ni ugutega amatwi umuntu uwo ari we wese kugira ngo twumve ko afite n'ijambo atanga ntabwo twubahana turasuzugurana ntabwo duhabwa n'agaciro gakwiriye ariko twatangiye tuvuga politiki y'abanyamahanga twavuze ku bibazo bya Russia na Ukraine twavuze impamvu ziriya ntambara bazirimo ibi bihugu bifite demokarasi imaze imyaka magana atatu ariko umunsi uri mu ntambara twe tumaze imyaka itarenze 50 turi mu ntambara dushaka gutera ikirenge mu cyabo ariko ntabwo dufite ubushobozi nk'ubwabo tugatangira twitoza kubahana no gutegana amatwi François Mutuye Mungu wakoze Denis Rugendo mwakoze reka mbifurize mwese ijoro ryiza turabakunda kuri radiyo itaha kunabutaha murakoze cyane ejo rero tuzaba turi kumwe ndizera ko ari ngombwa gukora ikiganiro cy'ubukene n'imibereho y'abaturage ndakeka nta gihe ejo kubera mugenzi wanjye ataraboneka ariko mwareba ku mugoroba niba ari gahunda nabateguriye ndaza kureba niba mfite igihe nabaganirizaho ariko byose bizategura ko bizaragitabuka mwakoze cyane mwese ijoro ryiza abandi mwese umunsi mwiza
murakoze cyane
Tu la de tu venir pensa con banda impamvu zacu birandeba nawe birakureba kwese hamwe biratureba ku nyungu z'igihugu cyacu
yego nibyo koko abari n'abategarugori